nele motsotso a tidimalo mo re gopolang botlhe ba re tlogetseng ka ntlha se gajaja sa COVID-19 le go ka phapatha matsogo go leboga botlhe ba tswelela go ka dira ka natla mo ntweng e re tswelelang go e lwa lefatshe ka bophara. Mr O ba letsa phala ba dirang tiro mo setsa gompienong kgonne o tla feleletsa go itsise balatedi ba kgwele ya dinao pele ga motshameko o thankgologa semmuso Mahikeng Derby.
General jaaka o sa tsa go kaya mo lefapheng la batsereganye ba e leng gore ba tla ba tsamaisa jalo motshameko e le gore o masisi motshameko wa Mahikeng Derby, mme motsamaisa motshameko ke re le kaona la Frank Magapole a thusana jalo le first assistant ke Botshelo Vukela, mothusa motsereganye yo mongwe ke le kaona la Samuel Letsapa, ke bone ba e leng gore tla ba mekamekane jalo le motshameko. General ba netefatsa fa tsotlhe di tsamaya ka thelelo yaka re bona jalo ba ditlhopha ka bobedi di kuame jalo ka mo gare ga lebala ba tshwetse jalo tshapelo e khutshwanya le general motho wa ka feletsa rila re lebala la Northwest University maemo a bosa a letla general fa ke lebile jalo ko bophirima ke bona jalo Maruwa Pula Kilon University Clouds, fa ke leba jalo ka ko borwa ke bona jalo le Cyrus Clouds di Cyrus Clouds tse di kang jalo gore ga o kitla go nna le matshosetsi a pula motshameko ya gona yo pepa yo senang jalo influence ya maemo a bosa
le ke ipotsang gonne le nna ke tlakile ditlhopha tse ka bobedi mo bekeng e fetileng NW Eagles jaaka ba itsagale ba kgonne go ka feleletsa ba fenya ding tlhale tlhano go ileng kgatlang le Alice Tigers ga FC Mabereti ba etse kwa Rustenburg go ne ba letlhagetsweng ka dino di le pedi go lefela kgatlhane setlhopha sa Black Eagle seo ka nosi ka gore FC Mabereti ba go batla go ka bankana ke ka ba dire diphetogo di le malwa ga setlhopha sa Setheo sa Bokone Bophirima ba go batla se re di consistency ka puo ya seeng ga ke bona setlhopha sa FC Mabereti go bontsha gore ke bone ba itileng ke bone ba go ikgotlhang ke bone ba go simolola motshameko wa Mahikeng Derby. Minskekana touch, let's go Mr O.
A ke go leboge gape general ke bo jalo ke leboge jalo moretsi wa etso o thankgologile motshameko wa Mahikeng Derby me kgweletswe jalo ke setlhopha sa FC Mabereti ka gongwe fela be fengwa jalo ke NW Soccer Institute bona jalo Taibo Shaka romela ka komola thoko go a go taboga jalo le kana la Lengwara a ba e disabela ka kontle fetoga jalo go nna tatlhelo Lengwara a ba ba jalo ka kontle fetoga jalo go nna tatlhelo ya gakgela jalo ke le kana la Kutlwelo Mothapa ke ra ga kgang jalo kgwele yo wa go ya ka tele kana la mothapa wa ya khile ya khala jalo motsile mona ha re bona o santse a me jalo ga o feel skutlo batla jalo phatla ha re bona ba romela le fafatse e ba khona go e fenya gape bona soka institute bo pele ga le bokoso ha re bona mothapa ha ba tsamikela jalo ko morago rago go tsile ya ga Taibo Taibo sho bona jalo wa go bona jalo le kana la Mahlangu wa iketla ka one Mahlangu ha iketla ka one Mahlangu o tsamikela jalo ko moneng o era palatsa jalo ko mola thoko ka go buka go botlhaba o ba jalo botsile ya ga yaga mothapa ba iketlile Soccer Institute ba bontsha gore ba mogae ga go letsapale le ba fisang pelo general jaaka ikete ba leka jalo go gogela FC Mabereti ba lofile bona bona ba romela kgwele e botlhale go taboga jalo kana nelo ebe mosia tswela ka kontle fetoga jalo go nna tatlhelo
go kgona go ka bona Mr O gore mokatisi le tiro moreo boleletse batshameki ba gage gore metsotswa ntlha e le lesome mo motshamekong wa tsatsi la gompieno e botlhokwa thata ga ba tlo ka feleletsa ba latlha dikgwele ga ba tlo ka feleletsa ba simolola ka go letla setlhopha sa NW Eagles kgotsa Soccer Institute gore ba itirile boithatelo tse ka mo dirisa le wala 451 ka ntse o tlhalosa, mme Soccer Institute ke batho le go e rapela ke batho ba go e neeletsana mme bana tla ba lebelela gore ke di-diagonal tse fentse ba ka ditshamekang ka re feleletsa re bona gore batshameki ba tshwana le bo Kashibe ba go feleletsa ba tshwana ke go ka dira ka natla, mme ga jaana goal kick ya setlhopha sa FC Mabereti o ka feleletsa gore metsotso e le lesome le botlhano ke yone tla kgona go ka re bolelela gore bakatisi ka bobedi ba ipankantse ka tsele ntseng yang go ikatisong mo gare ga beke bile thata mo tsatsing la kamoso, mme ga jaana FC Mabereti e kete ba go letla setlhopha sa Northwest University gore ba laole mo retswa motshameko bone ba go batla go ka tshameka one counter one transition Mr O.
Noto FC Mabereti noto NW Soccer Institute karolo ke ntla motshameko e tiswa jalo ke FC Mabereti ba romela le tele ko pele bona jalo mo mpenya le bala bona itiwa re tologane ne o batla jalo monna wa gaga bo boela jalo ko morago mo kgese bona mo kgese o batla jalo monna ha re bona ba rapala sale mola West ba jalo mo tsela ya ga senna ho iketla jalo senna we ba jalo mo tsela ya ga Absa ha re bona tere ga re khile Absa ba tsaba tsaba ke jalo mo tsela ga ya ga Books ba iketla le bona Books se tsamikela jalo mo go ya le kapitano wa e khopa khopa jalo modiko modiko bana jalo itu bana itu le ke mo sampia mola ba soka se shota ba retloga ka botlhaletho bana itu ba tajalo patla o bana jalo ba jalo mo tsela monna he ba tsinya lo to kana le bo jalo ka sgwebu ha re bona magogo express jalo khleo bana sgwebu tsola jalo mola gare ha ba re wa thobisa mola thula jalo ka tlhogo he bo jalo ka nkabinde bana general ba jalo mo tsega le siba ha ba roba la komora go mo tsireganya re phoso mo tsireganya re phoso wena nka gisa modiko ga wa mo agisa lesi general
ke buitsi ka tseleng tsenyana Captain Aija a hat-tackling defender na tlhalosetsa le siba gore ke a itse gore metshamekong e le mebedi e fitileng e ntse o tsaya karolo mo go one o na le dino di le tlhano mme tshwanetse utlwe gore mo setla gompieno wa go apara ke nna a mmone le siba o kotsi ka di-showme yo number a ka lebagana le books ra go feleletsa re bona mathata mo setheong sa bokone bophirima le moletsa phala ga ka mo fa karata e serolwane mo kgalemetse gore fa re tla go tshameka kgwele ya dinao fa ga re a tla go tshameka jujutsu ga ke itse gore a utlwile captain aija mo setsela gompieno.
Listening is not only skill but a choice, general. Jaga kule ya kutumia jalo rikatori sika ya kutumia jalo mole poko so life si maberete. Ya kutumia jalo ke kananelo ya kutumia jalo jalo out singa kalo tula muleba. Arebune de Free State Express uri okleo. Wala baro mela le tele mole poko so request ili toko bala baro la jalo katoko. Sanzele mkarlo ye kwesti wala general shupi ujere okleo. Wala general. Hobata jalo pata weekend le wala jalo kabine kabine abaya sabaka kabo tale wala mabola BFC. Hawa sirio lesa. Hure! Hure! Oh! General Bongani Taibos Hatsajalo NW Soccer Institute Hatsajalo ketapile mraga gore ba retlela jalo ke go clear bana ba ne tshono ya go tsa jalo khone ba romela jalo ka kontle me general flag e papaletse ka kwa molatiko ka go buprima general o ka tsa jalo mo retsi ba itso fela ka motsama wo
wa feleletsa motlasa kgotsa mothusa moletsa phala a kgale mathata Mr. O gore monna o tsayang ditshwantsho a ye go ema ko bankeng a tshwaka fa ka morago ga dikota tsa ga mbulelo wa setlhopha sa FC Maberete mme ga gona sepe se se fetogileng kgonne nno ya ga Bongani Taibos Bongs ya ga itsagale eme mme ke tsele kgotsa motshameko o agileng kgotsa nno ya agisileng ke le ka nang Lingani Kabinde defense splitting pass e re boneng fa thuba le morago la setlhopha sa FC Maberete ya ka ntse re tlhalosa gore Berete ke te ba tshaba go kaneletsa nakgwele ga setlhopha sa Northwest University gona fa bona ba na le confidence ba na le arrogance ba bontsha gore ba mola Lingani Kabinde motshameki wa maloba wa setlhopha Roka FC wa bontsha le ene gore o ile mo mpeng ya lebale ke ka moo ba tla go feleletsa ba bankanya mme ga jaana ke ipotsa ditiro moreo ba go feleletsa bankanya ka tsele ntsinya Karabo Masihela o repileng gonne e kete ko lapeng batshameki ba gagwe ba dira tsotlhe tsa ba kopileng tsone
fa o le ko gae o ipotsa gore o itse lebala la Soccer Institute o ipotsa gore go diragalang ka kwano FC Maberete ba tsaya jalo lebala go tswa ko bokone ba le ba jalo ka ko borwa fa Soccer Institute ba le tsaya jalo ko borwa ba le ba jalo ko bokone mme maemo ga ise a fetoge karolo ke tshameko ba etsa go tsaya keta pele Soccer Institute e nngwe setheo sa thuto e kgolwane sa bokone bophirima le fela setlhopha sa FC Maberete bana ba tlotsa jalo kgone etelele mola thula jalo ka tlhogo ga re bone ga ye go pe boa jalo ka Modisano Taibos o e ba jalo motshela yaga lebo bona jalo Taibos ga ba e folosa jalo ka tlhogo mo mpeng ya lebala bona mokgese ga ba batla jalo monna ga ba wela fa fatshe a lenose ya go boa jalo ka captain kana o iketla kananelo bona jalo jempa bona jempa ba robela jalo kgole e botlhale etelele o batla jalo mothapa hebe feta e sireletsa re bone lengwara o tla dira mo kgoleng eo ga ba goroga mo gone lengwara be efeng wa jalo ke mothapa ba motshela ka loshala ba motsereganya reposo wena lekana la lengwara bana ba ba senyela ko ba etlositse Soccer Institute bona general o batla jalo phatlhago fele sekutlwa se ka molathoko bona ba romela bole poko sa thula ka tlhogo school e bona jalo mo go mokgese gape ga re bona FC Maberete mo kgoleng yao ya ba latlhegela ye gola e kopola jalo le major ga re bona major mo kgoleng yao ba ebe siamonna ba kgona go e fenya e boa jalo ka FC Maberete bona mokgese mo mpeng ya lebala ga re bona batla jalo phatlha itu ebe siamonna e tshela ka kontle fetoga jalo go nna tatlhelo
ga se ke ba modisa le ndi ka binde ke ipitla gore ke a reng khonne mathata a mantsi a sofa safe sima berete ke na la la morutu a motshameko ke ka mo ba mitsa mbare ke ene jemba the vice chancellor ba motlhalosa ka tselentseng yalo ke ena betsa ndilo distribution ke ena la la morutu a motshameko ka fa kampia sofa sa Northwest University ke ena ba tlhalosetsang gore tsa maka tselentseng yang ga o lebella tsile ba nuseng ka yone ke ena ntsha the defensive splitting pass e yo feletsa ng thuba le morago la sofa sa ga safe sima berete mo go ne re bonang go itse le captain I ja ke go bolele se ka le siba ke go bolele se ka di 1-2 tsela go di tsamikwa ke setho sa bokone uphirima ga se tlhopa safe sima berete santse ba lebetse ba latlile ka go tlhalosi mo mileng ba tsameka a diagonal e leng gore e fitlhela right backs bo a se ipankanya lengwara a se ipankanya ke ipotsa gore a ditiro moreo wa bona se tsotse leng gore di a diragala le gore wa go tsiboga ka tseleng tseng jang
ya go boa jalo ka FC Maberete bona mazibuko la ba romela le telo batla jalo vurvai ebe mosia tsela ka kontle ya go tsajalo le tatlhelo ya ga tega le kana la mathapo ya go tsajalo le tatlhelo ya ga kutlwelo mathapo ke ra khangelo khuleo ya go tsajalo ke mathapo go sina le tsapane le mofisa mpelo ya kala jalo mosia ga Bongani Taibos bona Taibos se sampela le kutsanya na mo go mathapo gape bona mathapo se bona ba mo khopa khopetsa ba tsamikela go mora go motsila ga lebo bona le bo bona jalo styles aba e kholole apsa bona apsa 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 aba e kholole jalo motsele ga masibukwana ba sibukwana ba le jalo school ha re bona mo ku mo tsolo fela mo kwena ha ba re mela bona pokoso ha ba ya tlarela styles ha ba ya tlarela styles flaga be papa like te botsire ga nyoka ile jalo sengwe motsire ga nyoka le majalo ba sabika morago ba soka institute gore bana are ke tle le fa ebela ya itima di ga makhwafo motsire ga nyoka le majalo bana ba soka institute ke tike taibosh wa mo khalema are bana ke tle le fa ebela ya itima general
na sa tsame ka sentle mo tshora lino lo zuko ke ba gale ka wana la minch mitota mo tsame ba khola dina ga khwele si go roge mo mo tshora dino mo tlhaba dintla ona le tetla go ka le ka go ka lwa ka tsotsana na tso ga kharagatsa le tloa Mr. O ga ja bona phoso fa o ga ke itse wena mkhosi
general di o tse diwe ha ke itse ga re bone ka go tswana me fela re ba ne di ba khola dina go ga re ba tlhodi a re tsamaise mo tsameko ya go bua jalo ka e bo ya loga modisi ano bo ga re tsaya bo sho bana jalo slender are bona mahlangu tere ka khileo bana mahlangu bana jalo champa champa vice chancellor wa go ntsha khwele tele be go nna fela jalo o batla jalo general shopping are bona general ha ba tsara se se tsa go ntle flaga e be papalla bo tsire ga ya ra khelo jalo ko ena le ngwara
ba tsintse ka CLB jemba jemba o ba ruta AGL 10121 o tswela ka bontsha gore ga o ntsha di-pass o itse gore o ipankantse ka tselentseng ya go tlhokega eng ke santse ke boeletsa ke re sgwebu mo mpeng ya lebala o tshwantse a lwe ka sengwe sengwe sa naso go atumela jemba mme FC Maberete le bone ba tlhoka ka kgoma kgwele ba ipankanye le bone ba na le touch ba tshimetse re ke confidence ka puo ya seeng ga ke fetsa go bua yalo ba ba e latlhe FC Maberete
ba e latlhile mazibukwana ya kgelo jalo ke kananelo mo tshweleng ba ya kgelang jalo mo tseleng ya ga slender slender bona ba iketsa ka gore matlhango wa sabe ka jalo le vice chancellor wa go ntsha khwele ngwe gape tele be go nna fela jalo ha ba tlhobisa bana general bona go taboga jalo mathapo ba romela le bole phoko sa ba paka se khutlo le ngwara Karlo Chantla mo tsameko 1 Soka Institute noto FC Maberete Mahikeng FM 96.7 siko go tlhola ke salwago ga tsaregana jalo le Northwest University 105.5 radio etandala level bona skutlo santa sa mosameko ba se romela bona mathapo ha ba romela khone boku ba khona go sireletsa jalo ka ona bokgone ya go bua jalo ka general shopping ya go bua jalo ka general ba khona go efe ya general go seletsa panele mofisa mpelo ba etsamekela jalo ka morago general se ba lapisang ka sone ke gore ba le ka go sameka khone le nosi mme e kgona fela ke letlhakore le nosi
o khona ka bona gore ga ne ba ipankanya go ikatisong go nne ne ba feletsa ba ka gore le tlhakore la ga umphile shopping yo itsaga leng le ene ka gento ke le tlhoka reno le botlhokwa thata ka gore gangwe le gape mo mpenya le bala Thai boss ga tswara kgwele o batla ka bona gore ke a ka feletsa a ntsha le ka wana la shopping ka tsela entseng ya na ko ngwe shopping o dropa in go tla feletsa tla go thasha aba feletsa a letla ba tsamika tshwane le bolisiba go ka tswa mo mo le ba mo tirong eleng gore wa e dira the target man aba feletsa ipopata le mola thuko e season re ke roving and roaming ya stopa sa Northwest University ba bontsha gore ka re ba masela o bankantse ba tsamiki ba gagwe
ya go tsa jalo ka slender ke na to sanjalo khule ba rumela jalo khule telle go le tlhakuri le the most busiest ya go bua jalo ka le kana la mathapo bana mathapo ba ta jalo patla ho sa mikela jalo ka la unit 14 express le kana la general shopping bana Thai boys ba mo sinyalo te ya go bua jalo ka free fire bana free fire ba ta jalo patla ho sa mikela botsa ga sgwebu sgwebu bona jalo free fire ya go pele be re te ba le ka go kokota ha ba iketla ka one free fire sa mikela jalo botsa ga sgwebu are bona sgwebu tla khule bana le tsapa ba rumela ba follow sa ka kare le kana la le kana la Thai boys sa mikela la mo lebo bona jalo taibo shape taibo shape bona jalo nkabinde kabinde ba bona o fenya ka ba tsire ka nya reposo mo tsire ka nya reposo lo FC Maberete tlise jalo ke Soka Institute tlomile jalo ke taibo yo e tlogela jalo le kana la Jevuka mo santsa re palisi fa fatse general vice chancellor like ke ga ke itse gore bona khobalo go tsa kana o reka metsotso le metsotso la mikio wa emela go ka tsela pele ka motshameko
Matlhale, matlhale, matlhale a kgwele a dinao gonne jemba jemba kgona go bontsha maitemogelo ga ne ke motlhale o sa fate ka ile gore malobi a ke ataba go setlhopheng sa baroka mme o kgona go ka bona fela gore ke motshameki o itseng gore gangwe le gape ga FC Maberete ba thusa serodumo o tshwanetse a thuse batshameki ba bannye ba leng gone mo setheong sa bokone bophirima gore a re neletsaneng kgwele a re sa tshoga ka o bona ga jaana ba tswelela go ka e rapela ba e neletsana mme o reetse sentse ke go bolela sone ke a re molagare wa setlhopha sa FC Maberete ba tshwanetse ba leka tsotlhise ba nang natso go ka atumela dindane ka binde ka gore ke ena irang gore ba tshameke 1-2-1-2 ga ba simola ba lebala abatsa di diagonal 30 meter pass ne gomba fiance ke bona a ema a o manya ba se ke tswane le bo itu gore ke eng ke tele tshugile gore motshameko o le rona o botlhoka thata mo go rona ga ke ka ya le moletsa phala ba ka gore jemba ga tshameka sentle minch minch o tsang go development teng ya stopa sa Kaizer Chiefs ne ga jana ile motshameko ya stopa sa FC Maberete
ya o tsajalo le phoso ga thata le Soccer Institute Karlo Ntla motshameko 1 Soccer Institute le fela stopa sa FC Maberete go letsa ya logo mazibukwana wa go romela jalo se se itsegeleng jaaka outswinger a romela jalo ka lotla moja mo tsedi ga nyomo kana jalo gore a romela jalo kgole o bona mazibukwana tere kgole o bona mazibukwana ba romela mo le poko song mona ba itlo sa jalo ka lengwele bona khone sa tsere mo ka ka romo ko se mo le poko song bona ha ba khona go romela jalo ka tlhogo ba thapo ya go bua jalo ka Tybos ha re bona Tybos ba re tlhogela jalo ha ba re tlhogela jalo le bua ba mo tsinya lotlo ba tlhabo tlhaso ba bua jalo ka 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 itu bona itu le mitse ha ba khama mona mo le poko se ba khona go metsela yone e ba khona go fego e feta jalo ka ona kana nelo ba ile tla ga pekana bona dirisa jalo bo ke tjo jo mme le jalo mazibukwana ga feel skutlo ba romela ha ba khona go le sa jalo slender aba khona go sireletsa ba khone ya slender ba bona jalo le kana le belgala jalo ka fa unit 14 le jalo kana la general bona general bona jalo le siba are bona masiba le siba go file skutlo are bona ba batla jalo go tsena ka le poko so le siba batla jalo patla ba goroga mona ba mo ithulisa ka botlhalo botsiri ka jalo play on bona di bona jamba jamba aka go ga jamba ba letsa aba le go bona go tsholofela bokwena are bona boela kana jamba gape ba motsela one boela ka ka kana kana la itu bona mo khese go ba khesa o batla patla mo khese are bona re bo batla jalo patla ba tsena 1-2 le kana la match are bona mincha ba tsanga ka situ bo tsere ya barega are mo tsameko pepare tota raine phoso araine phoso ya gago wena o tsamtile jalo mesh makwakwa flaga e be papa le ka jalo gore le wena le siba mahlonga o tsene jalo ka fa o tsene jalo ka fa botsetseng kgolo ya go tlhomiwa jalo ke captain Aisha general e kete gradually gradual semo sa tsameko sa apuga
ya bona fa khonne mikete aeja le go itsile bona tsa tsholo tsoka buisana ke a bona ba bitsa aeja ba fetse ba felletse ba tsenya kopano ka felletse ba ka gore ga re tshameke sentle le fa gone mo katisa tswana go rotloetsa ga re tshameke sentle ke mafoko a bua ke captain aeja o tselo sa lengwara gore ga o ka lebella sentle general umphile shopping o itirela boithatelo ka fa le tlhakoreng la moja ka fa stone sa bokone o phirima dindani ka binde ga bone bo zgwe buka sipe mo mpenya le bala itunza tsholo tsoko lwa ka tshetsana natso ka felletse a le ka go tsa sepamo le confidence ka fa stopeng sa FC Maberete ya ba ke bona kiss rampe ya ka abitsa ba tsinga stopa sa FC Maberete thata ebile ba tsameka mo mpenya le bana bo skulu gore ga o wa mo tsheba tsa kompere mo tsheme go di gone o simola piti poto abitsa jemba jemba me ke ka felisa ke ka kere ga ke yo mo tla ba a ke mo utu gore o morare me o morare whatever you doing whatever you doing keep it up jemba jemba the vice chancellor re tlile mo lefatsheng la gagwe wa busa wa laela mo lebaleng la NW Sports Ground
ha ke ona bo general go ntse fela jalo ba tsamtsi ba bere tshwantla ba stopa tsamtsi ba bere te ba rola jalo ba sibu kwa ka contest bo khone ore ya go tlhomiwa jalo le offside ti tswa jalo ke le morago la FC ba bere te se mo ga tshi spetoge e santse le 1 Soccer Institute the new noble boys by Beth ele le fela FC ba bere te khone tswa jalo ke bone se nna ke ra tswa jalo khone sa mkela jalo bo tsile ga aja e ka ri sa modiko ke ra tswa sang tota o itlositse jalo botshele ya ga senna bona senna o tereo kgeleo o iketla senna o batla jalo ba gagabo ba ikete ba iphitlhile general go ntse fela jalo bona jaaka o lebogeng a tlo a fenya jalo kgeleo bo e tlogela jalo kana la majoro a re bone meja wa busa wa rena le le ka ona le o e samekela jalo botshele ya ga mathapo bona mathapo o e samekela jalo botshele ya ga vice chancellor a ba rra wa go ntsha le rumo e be go nna fela jalo a ba tabogisa jalo kana nelo botsweleng o aba sa ba sa mo fitlhelele be mo sia tsela ka kontle fetoga jalo go nna tatlhelo general malle mangwa bona gore jemba ga etsa gwa etswara left and right o romela jalo di long range
ba tsamiki ba ka tisitsweng ke bo dilin ke ba tsamiki ba ka tisitsweng ke re le ka bona le tsa ga le mfela ya ka bo ka tisiwa sa pa sa warriors go tsa be radio tv compet cup me ga jana jemba jemba o tsela go itirela boithatelo Miketi itu yolena tswang go ribollwa ke stopa sa baroka mid development go batla go bontsha jemba jemba gore eya ke tswa ko le nna seo se dirang ka dirile FC Maberete me mathata ke gore ba stopa sa FC Maberete ba iphitla ga ba setho sa bo kone o phirima ga jemba tshwara kgwele ba feleletsa ba taboga ba tsa dirang tsele gore di botlhokwa thata ka feleletsa gore gantsi mo mpenya le bala setho sa bo kone o phirima bo itirile boithatelo le ke ipotsa gore mokatisi le tiro moreo tla feleletsa dirisa matlhale a feng go ka fetola lewala motshameko le go ka fetola tsele stopa sa ga tshamekang ka yone
bona bana ba tsamkile jalo ka botlhalo gona jalo le ka le belegela jalo ko profession ya Freestata kana nelo motshweneng a bipa wa ta jalo le kapitano a baka jalo tatlhelo khone ya go jalo ke mazibu kona ga senyana go ya khala jalo mosi ga solofelo bala solofelo ba romela khone bo kwa mo le boko sonya go boya lo ga eja bala e go go di request le ditlogo ba e folosa ka botlhale senna ha re bona senna re khile go mompenya le bala ba bona jalo le kana la furfai bala furfai ba e vaise tsa jalo mosi le ya ga lengwara bala lengwara ke re khile go ba tsa jalo patla lengwara o fitile ka bantla le ba ga lo boraro lengwara o aba e ba thapa ka le lengwara e boya lo ka mathapo e fetoga jalo go nna tatlhelo ona le kile jalo code a be fetoga jalo go nna tatlhelo ya go khala jalo ke mathapo
batshameki ba ba peilweng ke tlale moshane ke tsaya gore gantse a go utlwa ntse gore lengwala lengwara o tsholla metsi kwa lapeng ka fa sweding batshameki ba dumela mo go bone tlale ke batshameki ba e leng gore gana mona le tiro more wa re ga ke tshabe fa ke coda mme o tla feleletsa a dira tiro ga tsena fa
bona ba etlositse seo ka isetšhote boa jalo ka lekana la nabonga de tibos leno belegela jalo ka fa lekana la ka kwa itsoseng e kopana jalo le the Free State Express ba e ba jalo motshele ka unit 14 a re bone boela ka Free State gape bona kananelo motshweneng ga ba tsenya loto sgwebuga ye go pegwa ka lesiba monna ba thobisa lesiba bone bone bokosong ga ba tswa yatarela jalo sbua ya kgaga senye nako ba tla jalo furfai a re bone o tla ba faisa furfai o iketlela re maberethelo kae a re bona ba ba jalo motshele bona ba tsenya loto mathapo bo jago fodile lekana la kutlwelo a re bone ba bona jalo tibos gape bona kutlwelo e bona jalo ba tibos aba sa ke la kongwe ra go ra go motsela ya ga le kana la le suko chefuka ha re bona star stress sa ke la mo se ga lebo bona lebo ba ya crossfield ba tajalo ke la slender ha re bona mahlangu mo khle yo ba iketla mahlangu ha re bona lo tatetse ka ya riketle re bono gae ka re lo ke ntla mo tsameko go boretsi wa etso hele one so ga institute le fela sa pasa FC ba berete fa le go re bulela sia lengwe sa gago o ready tsenyalo mahikeng FM 96.7 si go tla sala go ka tsoragano le Northwest University so ka Northwest University FM 105.5 radio at another level mo tsabiko ke wa APC Motsepe League wa province ya bo ya se ba go le bophirima stream B e leng jalo sa pasa FC ba berete ga mo go jalo le soka itse tshotse bona jalo le siba mo le bokosong ha ba retlo ga jalo go borago wa khama jalo mo na ba itsa ka le sire ga jalo tlhomang khone Poso lona soka institute ya go tlisa jalo ke FC Maberete ko morago general baya batla ba sa re tshepisi batla ba re tshepisa
stopa sa FC Maberete o ka bua nneteng gonne ga ba kgone go dira 5 to 6 touches ga sephiri ke stotse se leng gore a di bona mo setla gompieno gantsi ga batla go ka feleletsa ba tlhatlhola moisong ba tshameka route 1 ba tla go ka tshameka go tswa mo second ball ke ka mo ditiro mo re wa tswelela ka goa gore a re tshamekeng re tshaba eng le bala la letla le bala le re tla rotlhe fela ka ba eneletsang le rona re eneletsang lebelela setheo sa bokoni bophirima ba tshwara kgwele ga jaana kgwele mo go kana 3 to 4 touches ba kgona go ka feleletsa ba lebagana le batshameki
ba bolotsa jalo tlhaselo stopa sa FC Maberete ja ka gale be bua jalo ka the Noble Boys ya bua jalo ka kana la Nkabinde wa go ba split abe go nna fela jalo ba romela jalo kgwele etelle go batla jalo general shopping ha re bone gento tere kgwele bona general ga o bile skutla ba tsangwana ka city general go batla jalo patla ha re bona general ha re bona ba iketla gape sa bikelelo mo se ga kananelo bona kana o bona jalo ka la lesip tota ga se lesiba ke le kana la lekana la re bona kana la meja bara meja ba tsinya lo tsuko mora go senna ya go bua jalo ka lekana la furfai wa go ba faisa furfai ha ba faisa jalo minch bara minch ba khone jao ha ba khona go e fenya minch ba tsanya lo ba gaga bo minch ha re bona ba ta furfai ha ba itladitse bua jalo ka slender ya go bua jalo ka slender yo e samkela jalo go mo sora di no styles wo e samkela jalo mo go styles wa iketla le ne chefuka wo e samkela jalo mo tsela ga lebo bona lebo bona jalo kana lelo yo busetsa jalo motshele ga lebo go tseletsa e si sampelo sa pasa e sta the Noble Boys bona jalo ba sa mika jalo go bara go gape ya go bua jalo ka kana lelo motsweneng ya go bua jalo ka ene le kana la kana lelo bo tata ke le kana la lebo lebo bona jalo kana lelo bo hafu nya bone the Noble Boys bona go bona general shupi mo khone yo wa re tlo ga general ba sa mika la motse ga general yo motho la ke le vice chancellor ha re bona go bua jalo ka kana la le kana la le bogeng yo samkela jalo botsela ya ga Jeffuka styles so bona jalo le kana la tshepiso mahlango hoy ke tla ka ne tshepiso o bona jalo le kana la shotetsi ha re bona tlo re khileo bona o rala jalo mola ga re bona jalo kana la le kana la le bogeng ga ba tsabe sepe le Noble Boys ha re bona ya go bua jalo ka Aisha ha ba khola go e fenya e bua jalo ka Aisha ko morago Aisha we samkela jalo botsela ya ga mbulelo Ngobe ya ba itlosa ka botlalo ba tajalo Koda. Ha re bona folisa ya lekana la lengwati. Ha re bona lengwara ba folisa ya botlalo ba tajalo Absa. Ha re bona Absa ba ba dira transaction ba ba tajalo lengwati ya be sa goroge. Mo tsere ga yeke to ka ile sengwaro no go ga jalo ka Jeresi ka jalo e tlhomile.
We mi sitse tsepo Mathibela. We mi mtsipa dopa ka fa kampa stopa safe sima berete ba bona gore ga go kopane sepe. ke ka mo batla feletsa ba dira diphetogo ke a ipotsa gore ba feletsa go ga mani tiro mo re mer tla lebella motshameko gore ke matla feletsa go kwa ka fa kampa stopa safe sima bere tla ke bona apsa a tswela go galwa ka bojotlhe gone mo mpenya le bala le ka kopanya le itu minch o tshile ka fa le tlhakoreng la moja o tshile ka fa le tlhokola molema wa tla ka feletsa lwa ka tshotlhe go tshopa safe sima bere tla bona di box entry ka gore kwa di kwa tentsa setho sa bokone u phirima luzuko mje vuka la ka robala tsoga fc mabere tla isiwa ba mo etele ga isi a di sepe mo motshameko wa setla gompieno
general ntle go gape ke lebeletseng fa o lebeletseng mo mpenya lebala fc mabereti no moraborataro ene no bull boys no moraborataro ke ba simela ba le gore ba tsajala go stopensa baroka fc me ba bontsha gore ga ba iphitlhele ba mo mahikeng fela dilo ba idirile ka kobo ya ka kgwele ya go tsajala le sekhutlo be kete ke sekhutlo sa ntlha sa stopa sa fc mabereti sa bobedi sa motshameko kgole ya go tsajalo le sekutlo sa go tsewa jalo ke tsholofelo bokwena school le ene ke mosameki wa maloba wa the noble boys wa go romela jalo outswing ka lotela moja school mo tsereganyo bokana jalo gore a tlosa jalo kgole yao mo tsereganyo bokana jalo a tlosa jalo sekutlo sa ba romela jalo kgole telele ko kotenye ga e kgakala a ba tswa tshwara ba tlogela ba thatlhola jalo mo ešhale ka nela mathapo ga gope ya go boa jalo ka mpulelo thula jalo ka tlhogo mpulelo o ithilela jalo mosea ga senna ga re bone go itsima kgole yao bona go itsia ba e notla ka botlhale o batla jalo apsa ga re bone bola ba botsako morago motsereganya ra e tlhomiwe mo tsereganya re phoso wena apsa phoso wena apsa a ye go tlisiwa jalo ke Noble Boys by Perth karolo ke ntlha motshameko hele 1 Northwest University Soccer Institute setheo sa thuto e kgolwane sa bokwane bophirima hele le fela fc maberete berete hola ba santse ba le ko morago general botlhoka feletsa re le a re fa re bona dilo le bo matsone
go thata nkgonne mo setsela gompieno o kgona go ka bona maitemogelo a batshameki ba e leng gore ba lobaka ba dira tiro mo go tsamero ibc motshepe ke bua ka setho sa bokone o phirima mekete ga motshameko ntse o tswelela pele setlhopha sa fc maberete ba lwa ka bojotlho ka leka ka tlisa confidence batshameki ba tshwana le bo absence ke utlwa go ya kgapetsa-kgapetsa bo sgwebu bo captain aija bo mbulelo motshwarini wa maloba wa setlhopha sa bosetšhaba sa aforika borwa ka fatlase ga dingwaga di le 20 le boraro makawana a ka fatlase ga dingwaga di le 20 le boraro batshameki ba na le maitemogelo nelefone lake lebelela banka setlhopha sa fc maberete ba gone bo gift moreo ba gone batshameki ba tshwane le bolebogang phetlho bopheko sethole ba e leng gore ba ka emisiwa ka fa banke ya setheo sa bokone bophirima mandisigatla gone re a itse gore a kile a dirang fane le ka rora setlhopha sa setheo sa bokone bophirima ga ba fenya varsity cup ka ngwaga ketepele lesome le borobongwe sa ntse go tla nna mo nateng gonne mme go fitlha ga jaana go bua nnete fela re sa iphitlhe le station sa mahikeng fm le station sa Northwest University ekete Soccer Institute ba itirela boithatelo mme go ntse fela jalo ba sa ba renang gonne fc maberete e kete ga isi ba goroge bone ra ba bona fa mme ka tshwanetse ba le mo dipalangweng tse ba tlileng ka tsone mo setheong sa bokone bophirima
sale re goroga ka fa general le fa le gore moreetsi o kelotlhoko gangwe le gape re iphitlhela re bua jalo ka lekano la kutlwelo mathapo re bua jalo ka general shopping ke flanke e leng gore le huka tota le le gore le tsentse jalo le heretlho mo le moragong la setlhopha sa fc maberete jaaka re bona ba go etlosa e tlosiwa jalo ke senna bona senna ba etlosa e letele kore me requestile ditlhogo thula jalo ka leka ba e folosa ka bronchitis bona e bua jalo ka absa bona absa ba batla jalo lekano la frify bona frify ba ka bona sengwe fa ga ba yo mo lebokoso maberete ba romela ga ba kgona go sireletsa jalo a tlhatlhola jalo maišo lekana la lebo bona bo yalo ka kutlwelo gape yo e tlogelang jalo lekano la slender ga re bona slender ba romela kgwele e botlhale o batla jalo lekano la general ga ba epola general o batla jalo kananelo motshweneng kananelo o ba ba feta bona general mo pele ga lebokoso ba batla jalo mateo le mona aija ba e rola jalo ka tlhogo mona ba tsenya loto botlhaso ba botsereganya lo botshameko o phepa ga re bona ya go bua jalo ka lekano la kagiso ga re bona kagiso o rekgeleo go e sabekela mosega ya ga bongane bona tibos ga ba e sabekela mosega kutlwelo bona kutlwelo ke rakgeleo go ya go batla go romela wa iketla kutlwelo ho iketla kutlelo ba tla jalo majoro ha re bona meja mo khole yo sabikela jalo ko mora go ra go kutlelo ba sabikela jalo ba boela ko mora go general ba boela jalo mo halofu nya bone sa pasa the noble boys by Beth Soccer Institute ba le gore go fitela ga jana ba letsa moropa sa pasa fc ba berete ba already tse ba wara metse moropa bone bana kutlelo ho tere go khile wa sabikela bo sega tsega ka na bongane ha re bona bongane tie boss ba khole yo ha re bona tie boss ha ba sabikela jalo ko mora go ra go gapelene ba e tshamekela jalo motshele ga slender ba iketla ke lekano la tshepiso matlango ga re bone slender o e tshamekela jalo motshele ga ya ga lebolebo ga re tloga kaone lebo ba iketlile ba boja bogodile ga o tlhoka fa e le gore o lebelela motshameko o general ga o tlhoke go botsa dipotso o kgona go bona gore ke mang yo mo gae le gore moyeng ke mang bona jalo styles ya kgao ya kgela jalo motshele ga lebo bona lebo ba iketlile setlhopha sa fc maberete ba dutse ko morago general
ga ke itse gore lona re bona ka ditlolo lenosi
so se bonang ke a se bonang kgonne go tle go tegang kitla re dumalana ka gore banedi ba kgwele ya dinao mme ga jaana go ka bua nete setheo sa bokone o phirima ba itirela boithatelo o kgona go ka bona le bomphile shoping o kgona go ka tswa ka fa letlha kore la molema a tsena mo mpeng ya lebala tla go ka thacha o kgona go tswa gape a go motshwara dinonzori wa setheo sa bokone o phirima a tla go thacha fela ga ke bona absa sale ke bona moletsa phalantse a tswelelwa ka mokgalemela captain aija bua le ene a re absa iketle ketle absa metsi a tsena motlu a lebagana le dilindianeng kabinde ba re ke ene mkhulu a ba re wa mo cancela mme ga jaana ke ipotsa gore brati a o tla kgona go ka dirisa magic spray o ka bona gore lindianeng kabinde yo e leng gore ga re ka emisa motshameko fa go a ka nna nka mo fa kabo wa man of the match mme santse go tla tshamekiwa ditiro moreo o emise Tshepo Mathebela Ntsipa Dopa ke ba apeileng ko mafrogs ke thola le Gideon Noge a re bone gore ga a tsenang kgonne o kgona go dira tiro as a right back as a left back o kgona go dira tiro ya ka mika gare a re bone gore Tshepo Mathebela khonne wa go dira tiro fa kae e bile wa go thusa Setlhopha sa FC Mabereche gore le bone wa khona go kalala mo tshwa mo tsameko
general re a ka re bona ba go ga jalo free fire a tsela jalo ka kontle free fire wa go tsela jalo le kalala Tshepo Mathebela me batuswa ntla ba soka institute ba santse ba tlamela jalo boka ubere jamba the vice chancellor make it wa go emela pego ka tsela pele ka mo tsameko motiriganyo santse a beile jalo absa mo papuseng ya kgalemo o santse a emefale ga ke itse gore o tla mo kgalemo ka tseleng tseng ja mme yekete o santse a netefatsa jalo gore bathusi wa ntlha ba tswa ba bolokesegile bo lebaleng pele ga ka tender jalo le kana la absa boammaaru ke gore wa ikapela mo mpeng ya lebala la jamba mme monne o lekang go mo mecha ke lekana la mokgese e leng jalo lekana la itu wa leka ka bojotlhe mme o tlhoka jalo support lekana la itu general jaaka setse o e kaile FC Mabereche ka gangwe fela be ba emisa jalo ba ka bona ba bone ba mo banke re bona jalo Nestinef ga mmogo jalo le lekana la Calvin Tsimele solo ba ba le gore bareetsi ba ipotsa gore o kae bo banna bo kgobe ba e ba emelela ka gangwe fela mo bankeng ba go itshedila tshepolo tsholofelo ke gore ba tla leka jalo go matlafatsa jalo molagare re bone jalo kgaisano e leng gore e kopane jalo karata e serolwana ya tswa ya ntlha motshameko be tsela jalo absa ke na bola jalo karata ya se serolwana motshameko ya ntlha motsereganyo morare go lobaka ke go kgalemela ke gore a kere ke tlele fa e bela ya itima absa wa motseya jalo mo dibukeng general mme go ntse fela jalo kete ke bona o tshega fa ke gore a kere ke tlele fa e bela ya itima is a figurative statement ka bokhutshwane ra gore fa maikutlo ga le ko godimo calm down
Radio station is a Maikeng FM. Station is a Northwest University FM 105.5. Radio at another level. Maikeng FM 96.7. Khajana, Mosavika Morago was top as a Northwest University team. Morago ba bone thago ya free kick. Absa Samika Central India di kabinde. Abaro tsa etele. Abai feletsa a ntsha mo lebaleng. Ka feletsa ipotsa gore ane re tsameka rugby. Na isa ko row 4 mo lebaleng la NW Sports Ground. Me khajana books. O fetsa ka simola kgwele. Khajana matsemo top in safe sima bere tsaka. Re bona Tshepo Mathebela. A bona thatsha ga ya ntla mo tsameko ngwa Mahikeng Derby.
Motiriganyo ke teo ka ile sengwe fa le me na ka jalo phoso kgatlhana jalo le Soccer Institute ya go tlhomiwa jalo ke absa yo e le gore go fitlhela ga jaana di amogana di-transaction le ka ona la absa mme wa leka ka bojotlhe gore a leke jalo go ba ba seding ka di-transaction tsa gage tse re moitseng ka tsone general jaaka re bona ba e tlogela jalo se nna gore a romela jalo kgweleo e tlhomilwe jalo ke FC Mabereche mo halofong ya the Noble Boys ya go tswa jalo ke go itse se nna ba e nota ka botlhale go itse ga ba tswa jalo mo dikwateng a iatlarela jalo Style Sevuka a iatlarela jalo Styles ga sekela go ba go e tlosa e le telle bona ba thula jalo ka tlhogo lekana la school ga ye go pepoa jalo ka ito ga re bona mokgese yo ba kgesa mo mpeng ya lebala ga ba motsenya lo te bona ka general shopping ga re bona shopping ba ba jalo motsela mona ka kagiso ga re bona motsenya jalo play on ya go boa jalo ka lekana la slender ga re bona mapensele ba kgole ya ba rapala tsa le fa fatshe boa jalo ka sgwebu ga re bona sgwebu bona jalo ito ba sabe ka jalo 1-2 motsenya jalo ga re motsabe ko pepa ba tlhotlhola mo short kana nelo motsenya ba ta jalo le siba ga re bona motsenya jalo ga ba reposta wena aija motsereganya reposta wena aija o motshamekile jalo bakgaga go tlhoga jalo ka komorago mo kapteni kagisa modiko kgole a tlhomie fa fatshe e tlosiwa jalo ke kananelo motsheding e tlositse kana wa e tlosa jalo kana bona kana o e tshamekela jalo motsheleng ya monna ba switcha ga batla jalo o lebogeile
o bo ja bo hodile general ka lola le bogengwe tsa ba ba le botsega khutlelo are bona khutlelo bona go ba fitisa jalo monna ba tsa jalo bongane taibos ho geta bongane are bona bongane mo mpenya le bala wae ba wae ko pa chemba chemba are bona chemba chemba aba tsa jalo mo tsega slender are bona matlangu ba khone yo are bona matlangu ba mo tsela one tsala ke kitubela mo khetse yo ba khaisanyeto etu ba jalo mo tsega ma sibukwana ba bolo tsa tlatsela ma berete bona berete a tsama khone ka botlhale mo tsere ka ya ba papala tsa flagger offside general
ne ha ke bone Mr. O ha ke dumana le motlatsa moletsa phala me ke ene a tsamaisa motshameko ke ene a itseng ditaelo tse di tsamaisa motshameko wa kgwele ya dinao ga dumalana le moletsa phala re bo man rona na romilwe ke station sa loago romilwe ke Northwest University FM 5 gonne re tlisa batedi ba kgwele ya dinao motshameko wa Mahikeng Derby ABC motsepeng province ya Bokone Bophirima
botshelo bokela e leng jalo mothusa motsiriganyo ka ko o ka kwano bophirima ke ne motshwara tota mothusa motsiriganyo o leng ka kwano batho ba le bantsi ba moitse moroganyo le ka ona le be bona jaaka e boa jaaka Noble Boy se boa jalo ka slender ya boa jalo ka tshepiso yo matlhango matlhango e tshamekela jalo motsega nzori a re bona wa iketla ka yone Styles Jebuka wa iketla jaaka yone Styles Jebuka mongwe wa batshameki ba e leng gore fa o phetlha dibuka tsa history mo dibukeng jalo tsa setheo sa thuto e kgolwane tsa Bokone Bophirima wa mo fitlhela bona tshepo mathabela ba kgone yao a re bona motshepana ba motshameka jalo magaga motsereganya re play on a re bona motsereganya re tlhomang kgone yao aba re tlhomang jalo kgone yao le ya go nna jalo mo mabong a kotsikotsi general falo roma di expect
ke a bona fao nkgonne lengwara o eme fao ke ena eme a le mongwe ke code a ka ntse botlhalosa gore a gore go ikatisong o tla ditsee ka gore ga ke bone ope a mo latela mora gore ee o batla mo kgweleng eo a ka re bua yalo ke a bona pitipoto makutšha le ene o emisa mandisigadla o emisa batshameki ba setheo sa Bokone Bophirima gore a gore mo karone yobedi go tla nna le diphetogo
a re bona jalo kgone ka nna kotsikotsi ya go tsewa jalo ke lengwati le ka lebelegela jalo ka faswedi lengwara wa go rebela jalo kgwele yo mo lepokosong ka loto la molemo a meseo ya go nna jalo kgwele yo ya go tsena le a go tshwenga a re bona go tshwa jalo ke ene lengwati wa go rebela jalo seka botsega re play on bona ba e nota ka botlhale requesta ditlhogo aesa e be feta ka noko e fetoga jalo go nna goal kick maite kwa ntla general motho a ka na re good attempt
gone ba gorogang kgonne ba fetsa go ka fologa ba apara mo dressing room B ke attempt ya bone ya ntlha captain Aija kgona ka bona gore e session e ya peilwe kwa ikatisong ka fa TTA motsamao re o beka tsileng tsa re sa re session motsamao wa peilwe mo session ya tsile mabane me ba tlhokile lesego e fitile motho ga kwa ta kgwele yo kgonne
ya go tsa jalo le tatlelo ya kgala jalo ke masibukwana kale ka gore ka le ka le sakurele ka gore bo pirima ka mo la tshuko ka gore bo pirima bana mazibu kwa na kena khang khule ba ya khala jalo mo tsela ga menche bana menche mona ba e follow sa ka botlhale be fetu ga jalo go nata tselo ga mazibu kwa na gape ba ya ka hola bana we tlhuela mo tsela ga ya ga apsa ba ile jalo transaction bana bana ba tafa ga botlhale go tsaka ka mo rago ba thulela mo tsora nyoka botlhale mathapo ha ba tsa re kwa tsenzori a senyela ko ya kha ho ya khala jalo mo tsela ga mathapo gape are bona mathapo wa kha ba bona jalo phongare are bona taibo shwe tsamela jalo mo tsela ga lebo are bona lebsa tsa rekleo are bona lebsa ke te ba tsala ba ga bo bona jalo general shopping are bona de 14 unit 14 express ba bona jalo mo tsela ga mathapo gape mathapo ba jalo mo tsela ga slender bona slender wa iketsa ga mo pele ga le phokoso ba tla ja phoso ba tsere ga ya ba re ha ba mo fa benefit of the doubt
ne ba mo pressa nkhone ne ba pressa tsepiso mme ba feleletsa ba kgona go ka a bontsha composure moletsa phala ka gore itu ga wa tshameka sentle tshepiso mme kgwele wa intshwe ke setheo sa Bokone Bophirima
ya go tsa jalo le tatlhelo le kana la masibukwana fana is bola ye general bana ba go batsa sentle ka counter me kgwele ya go tsa jalo ka Free State Express le kana la kananelo mo tshweneng re bukela o mokaela jalo gore go tlosa jalo kgwele ya boetse ka morago senene ya go tsa jalo le tatlhelo le Noble Boys Carlo Kantla motshameko ene one Soka Institute le fela stopa sa FC Maberete Carlo ke bo ka ntla motshameko tota motshameko wa Stream B ABC Multiple League Northwest Province be metseletsele general santri tlhwe bona e tsela pele go gopela jalo gore ba gaisana ba le robongwe khangkhang e tla jang khawana ba ba khopo ba tla khopo khopo khang gore botle bo khatlise maitlhomo le maikaelelo ene gore ba ipitlela ba le go godimo ga lokho be ka semo se general ga ke itse gore o ka re ke o fengwe le gore ka kwala ga e kaene go fitlela ga jana
go fitlhelela ga jaana kgonne setlhopha sa setheo sa Bokwendi Bophirima sa ntse ba tsweletse go ka busa ba bontsha gore ba mo lapeng ba na le confidence and arrogance e ke buileng ka yone ga re simolola motshameko batshameki ba tshwane le bolindi a dinkabin ne sa ntse ba tswelela go itirela boithatelo mme gape se e leng gore se fetogile ntse ba bolotsa tlhaselo setheo sa Bokwendi Bophirima ka fa letlha gore la moja mme go tsena ga Tshepo Mathobela go fokoditse kgatelelo e ntse e le gone ka fa go leng ngwara gare batshameki ka bobedi go ka bua nnete ba dirisa loto la molema mme Mtsipadopa o na le maitemogelo a kile a feta gore tshepong selo maraoding classic o kgona go ka bona gore lengwara ke motho le ene a ne o simolola go ka itumelela go ka tshameka mahikeng dabi ka gore batshameki ba setheo sa Bokwendi Bophirima ne ba overflank ba overloader flank ya ga lengwara a feleletsa sa kgatelelo mme go goroga ga Mtsipadopa a kgona go ka feleletsa go mo thusa gore le ene a kgona go ka feleletsa tshwara ditouch a kgona go ka feleletsa thusa setlhopha sa FC Maberete go ka neeletsana kgwedi
ya go bua jalo ka FC Maberete ko morago bona go itse se nna ke na tswa jalo ka kgeleo bona go itse batla ba gaga boa ba itluela jalo motse ya ga Tshepo re bona Tshepo re go le ba tsenya go la kgole botlhale ha ba tsa ba dikwa teng zori ha ba tsa ba dikwa teng ya mogela zori go seletsa panele mo fisa mpelo go seletsa panele mo fisa mpelo style sa ba ya tlarela styles wa go itse tsa jalo styles wa tsa le tele rutwana ya go goroga jalo mo diatlentsa ga mbulelo ngobe ngobe o ya kana jalo botsela ga masibukwana are bone spo ka re khile o bana spo sa mkela jalo motse ga ka risa mo diko aiza are bone aiza we ba jalo motse ga spo gape are bone ba dira intensive press ba ba motse ga mokhese mokhese ba ba khesa o botlhale mokhese are bone mokhese ba fita ba ka bana ba le bararo ba le bane ba ba kwala go motse ga ja ba re ene ke le feel advantage ya bone jalo motse ya ga mokhese ya o tshwa jalo le poso khatala le soka se tshwe bona aiza ba rumela le tele Ogone komora go mathapo ogone komora go mathapo bona mosholozi a tsabela jalo botsela ga styles hoi ke tla ka le bora jefuka bona jefuka a tsabela jalo botsela ga bonga le tiboys tiboys jo bona jalo slender wa go pakopa ka le slender go leo are bona slender bona jalo kana nelo are bona motsela go leo khileo bona kana bona jalo jemba jemba are bona ba tsabela botsela jemba bona jalo ho bona jalo kana tiboys tiboys jo bona jalo general bona general shopping ho otro pese jalo fa faro bona jalo mathapo Hebe musi aba tsa bari kwa tengo ba ya tlarela. Wa go iketla ka ngo bo ele henoto berete. Ele ngwe so ga itse tshot bana ba itlo sa ile tele mbuk tsene go re be request le ditlogo. Are bona mo pejala bala tshula ga tlogo kana ya chamba chamba. Aba ifuna se ga botlhale kana la kana nelo. Go etlola jalo chamba chamba. Aba se ga botlhale ba tla jalo le si ba be musi a tsola ka kontle.
Pa jemba jemba be a feletsa tlhoka le sego outside foot. Aro na li siba go rale bagane le captain Aija ga jana sbo ba go tsa tatlheloe o khona ka bona gore itulwa ka bojotlhe mo mpenya le bala go ka thusa setlhopha sa FC Maberete gore ba khona go ka feleletsa ba boela motshamekong ke gore se ka re lebelela ntwa ga le siba ga le bagana le Aija o lebelele shomi yo nang ba itlo go tswa motshameko se la gompieno
bona jaaka ba bolotsa jalo tlhaselo FC Maberete ta NW ba kgona go e fenya jalo opsa a ba ira transaction a e segala jalo motse ga sekolo jang ngwana ka seto bona sekolo a ba e senya ke gone ka re di amogana di-transaction opsa motsatsi la gompieno bona e boa jalo ka bongane tibos go e ba jalo motse ga lekana la kananelo motshweneng ele ka pitano bona jalo coda a e samekela jalo motse ga o lebogeng wa e lebogela o lebogeng wa iketla gore kgwele ya bona ba e ba jalo motse ga general shopping o e samekela jalo ko morago rago motshele ga lebo wa iketla le ene lebo o e samekela jalo motsheleng ya ga stars jefoka wa iketla ka one lebo le ene ke coda mme ga go letsapane le mofisang pelo composure ya gage ke yone e leng gore ya mo direla go fitlhela ga jaana bona slender e lekana la matlhango kopana jalo lekana la katlego bona katlego a bokgola gore tlego kgelego a ba feta ka bona balo babedi bo ba jalo motsega le kapitano bona ba thusa jaano lekana ba se soka institute a re bona ba e samekela ko morago rago motshele ya ga lekana la matlhango wa iketla matlhango matlhango bona jalo jemba jemba a re bona jemba le matlhango jemba wa e samekela jalo ko matlhango ba iketlile FC Maberete ke tege ba gana go ba pressa general ga ke itse gore maitlhobolo ba ikelelo wa bone ke eng ke fa ke ba bala ba 7 ya bone ba komora go fitlhela ga jaana bona jaaka kgwele ya go boa jalo ka slender ga re bone slender bo e samekela jalo motsela ga bonga di tibos tibos e sale jalo ya botsela ya ga styles jefuka yo e karabeletsang jalo motsela ya ga coda ga re bone lebogeng o e samekela jalo motsela ga lesiba ga re bone lesiba o e samekela go lebogeng wa e pitsa jemba jemba e ke tege ga molemoge ya go boa jalo ka styles kere kera komana ya bone general ke lebele se jalo bua jalo ka di side language ho ba kaela gore banna e tlhatloseng e digeng e tlhatloseng e digeng
ga ne le mogasi re ka feleletsa re ke producer ka gore producer ga nke ne wa credit me ke yone a pa nthulaganyong gonne
go tse fela jalo general bona jaaka ke makadiwa ke re gore ba dropile stopa sa FC Mabereke me bona ja ka ba khona go intercept bana mo khese o ba yela mo tsega tsholofelo o le counter FC Mabereke bona tsholofelo mo kwena bona skula ba sa ka ba se bukwana bona spa ba re bala kgwele ntle go kwa ke kgakala ga gope ha ba le gore mo thaparola jalo ka tlhogo mo le pokoso bona se po bona Mabereke bona pokoso bona oh sense of urgency General Hakina Rikolo Tabukatisi Mifale Hotai sense of urgency. Bona Jaka Jawaraka si to major. I some gala was in Yaka Yakana Lobo training. I don't want to some gala pokoso was in Yaka Jamba Jamba. I don't want to jumpa jamba by Retroka and Abamutinalo Jamasibukana. Masibukana di Rumela General Didinte, Ritawatakame, Holanzi, Harifitelo, Peki Tibachai City, Masperaba, FC Mabereteva, Sansa Pokoso.
Hajahani and Kun notes a Tarotinte, Masibukana, Mira Olibella, Minchu, Mung, Fauna, let's a piso. But some Miki Balibani was to Sabukonu Primarasi, Sepe means was a Miki Babante, Ariel Jules, but if you know, Timmin Chulu Alemon, again, I can put Sotopa Saves Maberete, for Bakono Kaetela, Luzukum Jevuk and Zori Capesa Capesa, but you got ten just to Sabukonu Primaraki Guayalo, the Gibona di Tiro Moreo, Emisa Leboran Petu, Ababua Hape, Emisa Pekusiton, but somebody in Sakabobedi, Barogumba Fire, or Katu San Nato, or Hola di Besa Toki. Tsanadi beile go batla go ka bona gore a ka dira ka tselentseng yang gore Berete o la ba boele mo tsamekong o nkutlwa sentle ke a re pheko si thole le bogamphetsu ba eme kwa bantsa sopa safe sima belta ga re bona se theo sa bokolo uphirima on transition kwele e mo go le siba
bona le siba ba re bala ka botlhale bo le bokosong o di tsejalo ke le kana la Aiza le kana la Katleho di tsejalo ke a ja bona kgone kana go tsi general go batla jalo patla shopping bona shopping ba le ka ba le ka jalo maitiko a bokwa bona jalo bo di atlentsa ga mbok se o sa senye nako jalo ngobe Hoy ketla ka one box aba fetula mogopola iketla ka one aba yakala jalo botsela ka le ka pitjano are bona ka re sa modiko mo khleyo pe ba yalo botsela ka masibukwara bona sbo bona jalo ka na last gwebu are bona sgwebu jalo khleyo bona sgwebu aba bata ba ipitlile Mabereke aba ba yalo botsela ka masibukwara pe no tla botsela ka tshelofelo mo kwena are bona school aba jalo khleyo bona school aba etsenya lotu ka botlhale aba etsenya lotu ka botlhale ka la motshwele fetwa jalo onda tatlelo e ya go tsa jalo le tatlelo ya ka masibukwana ke na kha jalo khleyo Mazibukwana kena nga kanjalo khuleo haya khala jalo ba ba senya mazibukwana bona ha ba etlola ka botlhale ya go tswela tatlhela ga ge gape wa go ya kha mazibukwana ya kha ile tele bo bo boko se batla jalo mentsha bona mentsha ba retlo ga ha ba paka jalo sikutlo slender wa go batla jalo sikutlo slender sa boraro sa bo sabiko sa bo be di sa FC Mabereke general FC Mabereke fa ba bone tshono ba ya mefela ba jalo ka pace ya tortoise
Katile mo tsameko tsa manka yone nkhone tsile FC Mabereke ba ka no sanka yone ke ka di standard situation a ka ntshubwa ke skutlo sa bobedi ke skulu a re bona go dikatisong kwa TTA ba ipankantse ka tsilentseng a e ja gone apsa gone zwebu sa magwebo gone minchu gone skulu wa itsa fa nkhone
ha ba romela be ba ifotsa ka ditlogo ya go bua jalo ka lekwana la lengwati a re bona lengwara ba khuleyo a re bona lengwara ha ba ile mo tsega mathamela a re bona ba thabela ba ro thobisa lengwara ha ba ya ba tlhapa ka yone mathapa ba bua jalo ka go morago a re bona lengwara a re bona lengwara le shopping mo khuleyo ha ba ifenya jalo shopping yo sa mikela go morago rago mo tsene ya ga vice chancellor ba romela le tele ka komola tshuko go le bophirima ha ba ipola ka botlhale kana la majoro a re bona mfula ga be papalla ba re meja ho etsere tsetsetse ka kwantle ya go tsajalo le tatlelo ya khala jalo ke tsolo felo o ya khala jalo botse ga senna are bona senna bona jalo masibukwana are bona masibukwana ba ya botse ga senna gape are bona senna ba inota ka botlhale ba batla jalo mentsi are bona ba ba bona ba folosa ka tlhogo mentsi are bona ba le kholo ka bora go slender ha ba sa bikela jalo go di kwa teng botse ya ga jevuka wa iketla ka re styles wa iketla ka ne jevuka bona ba rumela jalo se ga tiebos ha ba re folosa ka tlhogo tiebos ebe musia tsora ka kontle fetwa jalo go ne tatlelo ya ga sport Aya Kajalo Spow, Yakajalo Sakamukese, but I will cast some Kajala 1 2 1 by Sakamukane. I don't know what I'm going to do. Upsa, our Tansa transaction with Tirajava Reposo, what are noble boys? Poso, so guys to shoot. I offer to Ayala Kunaras Guebu.
Juan Tapohero and Lekawan and Lakafa, Mutsima Hoho, Squebla Sama Guebo. I got this situation, Kimokatisikata. ke tsa go rota itumela le ena go utlwa jela ga ge fa o tsweletse go kalwa le bo jemba jemba bo tie boss me bo ka felletsa o botsa fa gore a tsotlhe di tla feleletsa di apara tshiamo ka fa kampa setlhopha sa FC Mabereto. Batshameki ba ntse ke bua ka bone ka bobedi Mr O ntse ba tsweletse go ka feleletsa ba ne wa ditaelo ga jaana ba boela ko bankeng, ke ipotsa gore phetogo eo e tla dirwa mo karolong ya bobedi mo Radio Station sa Mahikeng FM le station sa Northwest University FM 105.5, Radio at Another Level le Mahikeng FM 96.7. Sekokotlelo sa loago re bona setlhopha sa FC Mabereto ba re ba tsaya a set piece ka botlhale tota, ba tlhoka lesego mo letsaphala ga ke bua yalo Mr Uwa ba ka gore a re go ikhutsa
karolo tla motshameko ya go ikhutsa general motho ka feletsa di lare le engwe stopa sa Northwest University Soccer Institute le fela stopa sa FC Mabereto ba ile gore go fitlhela ga jana tota de first 25 ga ra bona sepe fela ga ba boretsa ditlhaselo styles wa go dressing room le school general go se letsapa le pele ke la motshenya be tshepolo solofelo ke gore batlata ba baakantse jalo ka fa diphaposing tsa bone tsa go fetola general karolo ntlha motshameko wetso ya botlhong jalo ka tseleng tseng jalo go boa gape re kopana mo karolong ya bobedi ya motshameko Mr O ga mogo jalo lekano la warabile ga borode setešene ke Mahikeng FM 96.7 sekokotlelo sa loago ka tshwaragano le NWFM 105.5 radio at another level general
Mr. O khonne khona ka bona gore lynch pule ditiro moreo khata masumpa le kiss rampe ba tsentse ditlhogo ba tswela ka buisana ga karabo masihela ana le coach best ba dutsi fela tsotlhe di apelitsa matshiamo le ditsama ka tshiamo tota ba ka feletsa gore kwa dressing room A se karabo masihela go sibuang ke gore ba tsamiki ba gagwe ba laola motshameko me di box entry ga ba sna go ka nosa le ba feletsa ba khatswa ke go laola le go kaneletsa na kgwele ga ba ka ba feletsa ba etela books khapetsa kwa di kwatensa stopa safe sima berete ka fa ka mpa pa se sima berete ke tsa di tiro more o tlo go botsa batshamiki ba ga gore a re mo CLB 105 a re tlo go lebella lecturer jemba a ruta ba a di ruta ka AGLE 10121 go ba feletsa go botsa gore dressing room e kete ka bo khone ga khone le rona re go tsena le bone fao re khone go bona re ba ka diska obedi ba fetola ya motshameko kwa sita gompieno
general a bua jalo ka ALG imile ga jana ba samiki ga jana bitsi ba bone ke ba no yala ke ba all day general yo tsedi feletse ka rona tseo ba no yala ke ba alde me re bele tsela mo la gare wa ditlopa ka bobedi stopa sa FC Mabereto ba lo jalo ka itubele mokhese yo le gore le jemba ba kile ba kopanela jalo le bala ka ko profesi ya Limpopo me fa le bele tsela mo tlhakuri la stopa sa la ka fa tlhakuri la stopa sa Soccer Institute re bele jalo ka la Lindani Kabinde yo le rutela ga jana o dira tsotlhe fela tsa di mo matleng a gagwe o dirisa jalo experience e le gore o iungwetse gone fa mo malobeng general le a iungwetseng jalo ko profesi ya Limpopo go ka phatlhalatsa mo nagare wa stopa sa FC Mabereto sepolo tsholofelo ke gore tsotlhe di tlata ditokafetse mo karolong ya bodi ya motshameko
ke go lebogile Mr O ke lebogile mo radio station sa Mahikeng FM ke leboge thata le mo radio station sa Northwest University FM a re kopane mo karolong ya bobedi Mahikeng Derby ra go ikhutsa e le nngwe setheo sa bokone o phirima le fela stopa sa FC Mabereto ke go leboge mashomeshome ke go tlhokile tota e ka reng ka bole fantsi ke utlwa o ya gago ya pesa ka fa gallery ya arcade ke boe gape ke amogele mo radio station sa Mahikeng FM ka tshwaragano le moretsi wa station sa Northwest University FM 105.5 radio at another level Mahikeng FM 96.7 sekokotlelo sa loago ke Neville Nash DJ Nash the sensational one ke ene ntse a tsweletse go ka go agela le go ka go sedimosetsa gore seemo ntse tsweletse go ka fetiwa ka tse dintsi jaaka ntse re ikhuditse re nwa metsi fa re boela mo karolong ya bobedi ya amigo mo go dire bona stopa sa FC Mabereto ka bongwe jwa pelo pele ga karolo ya bobedi simolola ba ira diphetogo di le tharo re bona APSA apara jersey ya lesome le boraro ba mo gogela ko ntle go tsena Kelvin Maungo Tsimele Zizo apara jersey number 12 re bona Pheku Sithole a tsena mo dithakong tsa ga school yo apara jersey number 10 motshameki wa bofelo o tsenang Lebogang Phetlho that doesn't next nerve langadisa a tsena bo maemong a ga Skwebu yo a pereng jersey number 2 karolo bedi ya motshameko Mr O ya simolang khonne ditiro moreo o ntsha dibetsa tsotlhe marumo otlhe dithunya tsotlhe ntwa ya bolona
a ke simole fela ka go leboga jalo DJ Ness yo le gore
fare ga makafa ke na ka kotela jalo ka kokolaria ke tira le buga jalo DJ the sensational be general Moretsi Waetso se mo ga se spetore wa rabile ga borone o la o tseke padisa Mahikeng FM 96.7 si go kotlo ke salwago ka tsoragano le Northwest University FM 105.5 re ka tlhamana lo le baneng la Northwest University me se mo ga se spetore santse le karolo bedi ya motshameko one so ga se tshot le fela FC Maberete wa rabile ga borone go itsitse ka dipetogo tseo me go ntse fela jalo maitlhomo le maikaelelo FC Maberete ke gore ba bolotsa jalo tlhaselo ba botse diputso tse di necessary go jalo ka kopele ya ka bona ba bolotsa jalo tlhaselo bona jemba jemba motiriganya ba ka jalo posho katana jalo le Calvin Timele motiriganya ba ka jalo posho katana jalo le Zizo Zidane le kana le pele kana jalo ka fa masipale wa selegae wa Ratlou le kana la Calvin Zidane le kana la Timele bona ba itlositse soka institute noble boys e tuso jalo ke slender mapensele ke la tsa jalo kholeo ba ba ile motse ga re ga bonga ne tables bona tables tsho bona jalo kana le lo motshwene tsone ka robele kana ko profession ya fresh start ba re ba bona jalo le kana la katle ho tsotetse ha re bona katle go kholeo ba sa mkela jalo motse nya ga motse nya le kana la ga mapensele gape ba bona kana le lo kholeo ha re bona kana le lo baba pressa jalo hola ha ba tsinya lo tle kana la solo haba ka jalo tahlelo bo khonyeo haba ba ka jalo tahlelo solo khone ya go tsajelo ya khuwa jalo ke hekete ya go kala jalo ke the noble boys by beth ke bona ba go tsajelo khonyeo noble boys by beth ke bona ba tsajelo khonyeo bona ba itlositsa ba tlatlola jalo mo itse ba pensele tele request ari tlo tlo ga tlo ga ja modiko ga ye go pebo jalo ka le ka la kana lo botsheneng bona botsheneng ba tsajelo patla ba ba jalo botsa ga majoro re bona majoro ba khonyeo o bona jalo mo tshotetse bona tshotetse wa switcha crossfield pass ba ba tsajelo khanda re bona ba ba ha ba tlula jalo ka tlo ga le ngwara mo tsiri ga ya rono tiri tsa boketse jwa mbela e fetse go na tatlhelo general se mo se fetoga nete re bona jalo motshameko yo le karolo bedi ya motshameko ye le pino
di karolo bedi ya motshameko nkgonne diphetogo di dirilwe re kgona go bona go tlhopha safe Maberete ba tla go simola ba neletsana kgwele experience basamiki ba tsene mo karolong ya bobedi setheo sa bokone go phirima gaise ba dire diphetogo lesiba basamiki ba tshwana le bo jemba jemba santse ba le gone o lekabane le tshwana le bo majoro bo taibos mo mpeng ya lebala a re bone gore diphetogo tse di tla thusa setlhopha safe Maberete re tla re lebeletse gape gore lengwara le ene sa le tshepo mathobele a goroga tota kgona ka bona gore ke lengwara ore mo itseng o ne a malobene a tume thata kwa setlhopheng sa Dangerous Duckies le ga jaana tsotlhentse di aperitsia
bona ya go boa jalo ka tlhanganisa bona le bogampetlho mo mpeng ya lebala ba tshenya loto lekala la Taibos ya go boa jalo ka lekala la matlhango a re bona matlhango a ba e rola e le tele o batla jalo mathapo bona mathapo a ba e bola ba e ba a ba ba kgona go e fenya gape mathapo e boa ka jalo general bona general bona jalo fa e sasa jemba jemba a ba a sireletse ka bokotla lengwara a re bona ga ye go pekgoleo e boa jalo ka jemba jemba a ba e boledisa e le tele o batla jalo lekana la o batla jalo lekana la kananelo bona ka mabona ba siuso ka tsitsimo le phokosong bona bona ha ba sireletsa motsiriganya re motshameko o phepa ga re bona ya go boa jalo ka tlhanganisa ga re bona lebogangphetlho ga ba e tshamekela motsele ya gatse ga mathamela ga re bona Maberete one counter bona mathamela o batla phatla ga ba e senya be boa jalo ka masibukwane gape ga re bona masibukwane o botsa dipotso bona ba romela jalo sekhutlho sa bone sa motshameko bona ba romela ga ba tlhatlhola jalo moiso o rekana la Taibos e be fetoga jalo go nna tlatlhelo general a e tlotsa jalo mo godimo ga mola e ba motshela jalo ka lošhala ba FC Maberete banka ya FC Maberete ba batshela jalo ka lošhala ba ba re banna kipiria bona tlhanganisa ga re bona lebogampetlho bona jalo mokgese ga re bona mokgese bona jalo kana la lengwara bona lengwati lengwati re rapolantsa le mola thoko ba ba motshela ka lošhala ba mentšhe ga morare next time
ba simolola ga e neeletsana kgonne di-pass di le tharo di le nne di le tlhano basabi ka simolola ga momogana pheko sithole minch le bogang phetlho itu basabi ka tshwana le bo Zidane bo tshepo mathobela bo lengwara o kgona ka bona gore e gata o gatogiwa ke gone motshameko wa Mahikeng derby o simololang ke ipotsa gore mo karolong ya ntlha e nne setlhopha se le sengwe fela se itirela methatelo mme ke a bona gore basabi ka tshwana le bodiba bakatisi ba tshwana le bodino bo karabo masela ba tswelela ka go wa jemba gore jemba jemba tswelela go ka fana ka ditaelo o lebetse gore mo karolong ya ntlha ne le wena o busang o renang o ba raare ba ike tle a re iketleng re rapele re neletsane le siri la tempele la gagoga Mahikeng derby santse le nngwe setheo sa bokone bophirima le fela FC Maberete Mahikeng FM 96.7 Northwest University 105.5 radio at another level NW Sports Ground ABC Motsepe Stream B Mahikeng derby.
bona ba 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 santse ba bolotsa jalo tlhatselo FC ba bere tsebana bo pele ga le bokoso le ga nala itumele mo tsiri ga ya re melela o tsone fa fa o tsabe o tsone pele ka motshameko bona ya go bua jalo ka mathapo yona iketlile mo mo karolo ya ntla mo tsapo ga jana o theogetse night shift bona mona ba tsinya lo tlo kgoneo mo tsiri ga ya re melela ya go bua jalo ka Calvin Tsimele si aba o aba tsamana ka setu chemba chemba bona jemba mo mo penya le bala ha ba sa mekela jalo mo tsela ga bongane ba tlango are bona ta ta tsepisa matlango matlango ya sa mekela jalo mo tsega ya ga Jevuka, Jevuka ba yalo motsaga lebo, bona lebo re bana lokae, ha ba fitisa wanta lebza, ho ba yalo motsaga jemba jemba, ho a go ntsa jalo lecture, ha ba rumela jalo khone motsela ya ga major, bona major ba kha ba motho fitile, ho mpenya le bana ba tla patla soka itse tsho, ha ba se ga le papatso ba tla kananelo, bona kananelo we yanela jalo motsaga ka tleho, bona ka tleho ya khileho, bona ka tleho, ho tsamikela motsaga tribal, bona bongani, mo mpenya le bala, baiketla general badira jalo tempo ya botshameko bona jaaka ikuka e ko para jalo kana la general shopping bona jemba jemba baiketla jalo jemba bo halofunya ba berete ha ba romela kgwele e ko gore be request di tlogwe bo jalo ka lengwati are bona ga ye go pe bo jalo kana jemba gape ha ba yala motse ya ga khoda e wena motse ya ga le bohanga are bona le bogale general bona general sa buka 1-2 ba batla jalo phatla bona bona soka itse tsho bona bo pele ka le bokoso bona 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 ka romela shopping kgwele ga ofile le bona tsuka kana bo pirima ba batla jalo phatla bona shopping wa khaba motho wa feta bona gento wa romela bona le siba mo le bokoso wa raga ha ba sireletsa mbulelo books
a dira ka tselentseng yana books o tla go bolela ra ba dolo wende gama le ba tsamiki le ba tiro so ba se sima bere tsaba mona ba re kene tsasa books and books a bonsa gore go le mmalo ba fitileng kwa sepesa tax a fitile kwa ditlopeng di tswana le tshopa sa malo ba sa Pretoria University maitemogelo a makana kana ditlopa tswana bo Jomo Cosmos tse ka mo jo gore a kere books and books mo tsamiki yo leng gore ga bua ka tsamira kgwedi a dina o tla thata brand Spider-Man ba loyi ping pong books and books a ne tfasa tshopa sa sima bere tse ba santse ba le mo tsamiko
kgole ya go romela jalo ke leng gwa ra romela kgole tele mona ba khurumetsa motsirikanya re play on re bona ya go bua jalo ka tshepo mathamela bona sizo mo pele ga le phoko sa ka founa ba go ga e be feta go godimo ga dikwata re mo itse ka tsoletse general fa le gore o mo sala morago ditlhopha tsotlhe tsa fitile mo go tsone go la itsege ka tsone tse le kana la Calvin Tsimele le kana le belegela jalo ka fa motseng wa disaleng ka fa ga ba iteka e be feta ko godimo ga dikwata sizo e fetoga jalo go nna goal kick ya setlhopha sa Noble Boys by Bed ga re bone kgole ya go tswa jalo ka bona ba e tsaya ka letsogo motsiriganyeng flaga motsiriganya re play on bona ga ba tlhapa ka yone ba thabela motsiriganya re goal kick karolo ke ya bobedi ya motshameko karolo ke ya bobedi ya motshameko Hello one Northwest University Soccer Institute Hello le fela FC Maberete General kai kai kutle ka karolo ntla botsa mokoro ba gorogile FC Maberete nna ke a ba iponela ka matlo jalo
ba fetsa ka goroga ngkhonne khona bona botshepo mathobela le fa gona dirile poso fa sa khona ka bala motsamao ba sa feletse ba tlhaloganyana le batshameki ba setlhopha sa gage tota sa Beretola mentsi ke bona karabo Masela a tswelela go kae mafao a bitsa batshameki ba tshwana le bo General Shopping a bitsa bolesiba gore e ke tira e tshaba ke tira e koba a re boeleng ko ditaelong tse e leng gore ke di file tsona re simolola motshameko yaka re bona FC Maberete ba borotsa tlhaselo ka Dirty Dozen a ba sutisa ka stop and go
e be feta mo pele ga dikwata kgwele o lebogang petlo go na dirile tsotlhe tse di matshwanedi general o na dirile tsotlhe tse di matshwanedi kete ba lofile ba sabi ba gage bona e be tswela jalo ka kontle itugole ya go fetoa jalo go nna tatlhelo maitemogelo ga rekwi ke nopolo e ke tsenang jalo ka ole mo motshamekong wa general kere maitemogelo ga rekwi bona kgwele ya go tswa jalo le tatlhelo ya ga kana jalo ke le kana la mathapo ha re bona mathapo ya kana jalo ba tsaka general ba tsa le tele ko re request ari tlo ha re bona mona ba follow sa ka bronka bronchitis e go pana jalo la chemba chemba ha ba re romela mo pe jalo ba le go pana jalo le major ha re bona major one ha ba tsinya lo to sinna tsinya lo to ja ka monna bona mo pe jalo ba la mo khese ha re bona go pana jalo Calvin Tsimele ha re bona Calvin ba la jalo minj ha re bona minj mo khuleng yo minj ba romela ga botlhalo ba tsa jalo masibukwana ha re bona sbo mo khuleng yo ba ya ko pele berete ha ba phone ba tshwara tlogela ba tshwara
ona ragile ya golotsa jalo le kana la masebokwana
ho ya tlarela le kana la styles tata tshwarelo styles jevuka a moga go robala ka kagiso ha ba tla jalo mo ripong ya mentsa me restyles tswane ha re bona ba bolotsa jalo tlhaselo soka itse tshone ha re bona ba re kana la mathapo ha re bona ba tla re khilo ha pele skitsa se ka bo pirimba ba tsinya lo top pakatelo se khutlo lengwati lengwara general
o gorogile lengwa ra ke santse ke boeletsa ke re kwa leng gone tla le moshane ya tshasa tshwenyega a repe fela nkgonne fa fa pele motshameki fast mosimano wa majoro kgona go bona gore batshameki botse ba leng gone ka fastone sa testo sa bokone bophirima ba kgona go ka itse gore ga tshwere kgwele tsotlhe di a diragala a ka bona gore set piece ya go tsewa ke general me ba go etsa ka bokhutshwane Mr. O
ga ba tsa jalo tsese dilo jalo ka go ikatisa re bala kwa teye kgakalabala ba rola jalo ka ditlhogo ga ba tsa ba di kwa teng bulelo a e tlotsa ya kgaga senyela ko e tlile jala molagare o batla jalo solo bana bona ba rola jalo ka tlhogo ga re bona e kopana jalo le coda o e folosa ka kare kana la a baja poto FC Mabereto Pekusitole o general, which term to use when it comes to this matter?
Abafosa esita, esita nkune. Bane ba iketlile ba setheosa bokone o phirima mo karolo ya ntlha motshameko ba tshameka morago ba soccer institute ne ba boja bo fodile mme ba pressa setlhopha sa FC Mabereto ba feleletsa ba ikwela ka tlhaka tsa mollo Pekusithole a ba tlogela tshono eo mme kgona go bona gore go fosa tshono eo o lose confidence fa a lena tshwanetse a tsena attempt o batla go a feleletsa a tshaba a e nao ya pereng ya ka ene
a ba kgona go ke le sengwe se ke se kgatlhegelang gape ka bone Bereto go fitlhela ga jana bo karolo bedi ya motshameko pressing ya bone ba dira tsotlhe tse e le gore ka ba dirile mo karolong ya ntlha motshameko tota motho ka feleletsa e le a re se ba se dirang ga jana is to rectify mistakes and play on fana jaaka ba tlogetse jalo tsholo FC Mabereto ba tla lela kgama le mogogo re o ka tshono ba e fositseng ele golang kgone ya go boa jalo ka setlhopha sa soka ise tsholo e boa jalo ka lekana la tshepiso matlhango ga re bone matlhango mo kgole jao mo kapitene ga re bone kanola kananelo o bona jalo general shopping ba leka jalo go e sabeka 1-2 o gone ko moragong kagisang modiko ga ba tlhatlhola mo iso a e jaele tele ba batla jalo solo ga re bone solo motsereganya ropside motsereganya ropside ga wa sanitizer wena solo ga re bone ya go boa jalo ka katlego moshotesi boa jalo ka e boa jalo ka mitch bona ba na tlhanganisa ke motho wa plane o lebogang phetlho o bona jalo lengwate motsereganya reng a re a e fetoge go nna sekhutlho walwa nesti a re ga ba motshameka sentle motsereganya a re play on ya go fetoga jalo go nna sekhutlho sa bosupa sa motshameko ya go fetoga jalo go nna sekhutlho sa bosupa sa motshameko sa go tlisiwa jalo ke itumeleng jalo mokgese mokgese e le gore go fitlhela ga jalo o a ba kgesa le ka wona le oa go romela ka mokgwa eme ka gone general e kete ya gona jalo enswinga oa go romela jalo enswinga ka lotela moja motsereganya a reng botsereganyo mokela jalo ra tlosa jalo sekhutlho seo bona ba se romela mo kwa time go bona thulo ka tlhogo ya go federal mo lephokotso la ga styles
ba ke bona fa karabo masihela a na le tifo tšhale ba ba emisa banka ba emisa mandisi gaza ba feleletsa ba bona gore metsi a tsena motlu ba bona gore ba ka bankanya ka tseleng tsinjang ka gore setlhopha sa FC Mabereto a bodutsitse tlhaselo a re bone fa nkgonne gore motho o tsamaya go tsamaya ka tseleng tsinya ka setlhopha sa FC Mabereto ntse ba tsholetse kwa kota mo setswalong sa setlhopha sa setheo sa bokone bophirima
ona re o tsaya jalo maiteko le kana la itu ona re wa mo founela re o founela jalo styles eme kgole bethula jalo motsereganye ke mo lebeletse fale wa go diragatsa jalo molawana wa FIFA yo le gore wa baka jalo gore setlhopha se ne se bolotsa tlhaselo se nne le tshiamelo bona lengwara o ga ba tlhoka lesego lengwati a ba sa esege sentle ga ba sa esege sentle lengwati e be fetoga kgakebe e tswela ka kontle e fetoga jalo go nna goal kick ya ga Jevuka
se di kgonne go ka senopola mo karolong ya bobedi ya motshameko Mr. O ke gore Kelvin Maungo Stimele o boleletse gore a tsamaye le Jemba Jemba le Itu ba boleletse gore a loleng ka bojotlhogo ka pressa ka gore Jemba ke ne a tlhokisang molagare wa setlhopha sa FC Mabereto lesego ke ka moo gona bona mo karolo ya bobedi kete setlhopha sa FC Mabereto ke gone ba gorogang mme ntse ke ipotsa gore go fetogile fa kae Jemba Jemba o tsamaya le Kelvin Maungo Stimele o nna le ene o mo apere o mo disitse a re bona gore o ipaakanya ka tseleng ntseng jang
flaga ya gare botshelo bokela be phapalela baka jalo poso khatano jalo le stopa sa Noble Boys mo tsere ga nyoka jalo gore o kala jalo makucha gore mona boela jalo bo le sakanela ga go makucha le nna ke mo gulame bona ya go ya go tswa jalo ke go itse mo di mo senna ke bile ga re fa tlo sa kwele general we tlo sa ja ka monna senna e be go nna fela jalo ba tlo sa ja ka monna senna le tele request a ditlhogo re lo ga tlhogo matlango e go pala jalo le Calvin Simele ha re bona bua jalo ka major ha re bona major wa mo khone jao ona jalo le mokhese ha re bona ba bua jalo ka lengwati ha ba ba ka kontle fetlo jalo go nna tatlhelo ya go tsajela le tatlhelo ya ga kutlelo mothapo ke ra ga jalo khone jao karolo ya bobedi ya motshameko Carlo Bellamo Samico, you know one, the Noble Boys by Beth, the Soccer Institute. ene le fela se tapasa FC Maperete bana ba ya khaba ya khala jala motsele ya ga hone bogeng are bone le bomo khole yo ba motsela ga slender are bone mahlangu mo khole yo ka khole yo bana ba ne male ba slender ba tsotsele tele ba batla jalo shopping thula ga tlhogo ba sibukwana e go pala jalo le mathamela tshepo bana tshepo ba ithulisa mona ka botlhale motsiri ga ja ba mofatsi ya melo gore ya khala jalo tsene ya go tsa jalo le tatlelo ya tsopasa FC Maperete karolo ke o bidiwa motshameko sebo ga se sepetoge esantsele 1 noble boys by beth no tsene jalo bo karolo ya ntla motshameko e ditswa jalo ke bongani taibosh e ka dalo pele ga jalo ka kotle bebe ka kwa motseng wa itsuseng ha re bona ba bolotsa jalo tlaselo ha re bona kana la shot etse ba khone yao ba bona shot etse sa 1 2 bona ha ba le gone go mathabela go bora go a etsa ba tlatlola mo isho ha re bona ga ye go per request a ditlogo ha ba tshula jalo ka tlogo botsiri ga ya replay 1 ba ra ba ntsa jalo solo hola le flat footed General ona le flat footed fana le alert o ka ba ifitletse go leo
ha ka bala motsamang khonne na sa itlobogile me nna ga bona mincha robala fatse abatsa gore kgwele ga nkitla e le ba go gwele be tshepiso a dirisa botlhale a robala rapalla a ntse fatsa ga tlhatlhola metsi mo isho
bona ba itlosi tselengwa tiwe ya khala jalo motsela ga senna sena bona jalo Calvin Timele re bona Calvin ba khone ya bona jalo ona ba tla jalo minch me general ka mo go ke mola ka gone minch hey ga isa go roge mentse ke to kgobilo jalo marapo ke sengwe me ga re itse tshepo le tsholofela ke gore o tla thata mologela bona jalo mokgese bona mokgese mo pele ga bala ba moapara bala babedi e be bua jalo ka katlego bona katlego bona jalo kutlwelo kutlwelo bona jalo bongane bona tibos o bona jalo go batla jalo re kana la malemeja botsere ga ya replay on ga re bona tsere ga kgwedio ga ba etsa ka botlhala ba le gore go bona go Calvin Timele ga re bone Zidane bona tsitse ba kgwedio o bona jalo minch bona minch ba kgwedio bona minch ba tlapatla o ditse jalo ke general jemba jemba ga re bone minch wa ba batla ga re mabere tshelo kae nestu tshule tsale tshogo bona hlanganisa motho a plan ya ba iromela le tele ha ba sa ipalele kana la bathamela
ha go ka bona Mr. Odi Petego se le teng mo tsamo se ta go pieno go tsamo ka rene ya bedi ya motshameko ba tsameki ba swana le bo itu ba tsameki ba swana le o le ka bana le tsaka leng fela ka Tibos ba gona go ka feletse ba thuba mo lagare wa stopa safe sima berete me go tla ga Kelvin Maungo Timele go tlise tsipama ba tsameki ba swana le bo khuitsi ba tsameki ba swana le bo captain Aija ba simolla ga dire tiro a bona ba gona go ka simolla ba disa le siba ile gore ha go kana tlhoko mo ka rene ya bedi ya motshameko se u tiro bua ka le siba gore a gore ga jana ba mo apira ka kopo
ba mo apere general ba mo apere go fitlhela ga jana le the distribution center di bo re tlo bona jalo aerial battle general ka mokgwa o fetsang go e tlhalotsa ka gone bona jaaka FC Maperete ba ya gape ka bongwe la ba ya ka bongwe okela ga jana bona mathamela ba sa e folose sentle ya go bua jalo ka katlego mashomo katlego shotetsi o e ba jalo motsega re Free State Express rapala tsale molato ko Mazibukwana o tlhapogetswe le ene o gone bokgolenyeo bona Mazibukwana o batla jalo go ka e romela o e ba jalo motsega tlhanganisa ke motho wa planinesty ga re bone ba batla jalo itumeleng ga re bone makgese motsereganya ba re motshamekile jalo makgwakwa kgwele wa e tlhomiwe ba go tlhoba jalo ka ronye e kotsi-kotsi general fa ba ka etsa ka botlhale re ka bua sengwe fa
o bo ka feleletsa o botsa gore ke mang go nna le tetla go ka e tsaya le gore o e tsayang wa go e tsaya ka tsele ntseng jaa ke bona ga jaana mo kgweleng eo sbo o gone Calvin Maungo Timele o gone ke fetsa go bona go itse le ena ya ko gone le bogampetsi le nna le mogona morabare ee tswa bo gone o e go thula Calvin Maungo Timele wa e bankanya o batla mo rereng ke mo Belfort ba e tlhalosa ka tsentsa o itse go rraga speedball
ko epetsiwang teng
mo epetsiwang gone gone o itse go rraga speedball o sheba motshameko wa mogare ga beke la obedi la boraro o batla mo Belfort gore ga a re tsaya fa style sa utlwe ka mosumo wa yone fe
bona ba e romela jalo Calvin ga ba e tsweleditse go senene gangwe le gape moreetsi wetso ke sa ke solofela gore general bo utlwa modumo o montsi go tswa jalo ko morago ga rona fa re leng teng fa ke dibanka tsa ditlhopha ka go farologana jaaka ba rotloetsana jalo ba rotloetsa batshameki ka bone gore banna we head up ke tlele fa e pela ya itima bona jaaka ba e tlosa jalo kgole e thusa jalo ke noble boy ga re bona bakgola ba ba e be ba tsenya jalo pressure ko morago e bua jalo ka kananelo kananelo o yanela jalo motsele ga lesiba ga re bone motho o matlhogo ga re bone e tshamekela ko morago motsele ga kana bona kana bona jalo kana la katlego bona katlego e ba jalo motsele ga ganda ganda ga re bone ganda ganda ba tsenya loto a eja ga re bone bua jalo ka lesiba ga re bone lesiba bona jalo kana gape ba e ba jalo motsele ga ganda ganda o boetse jalo moraga gage ya maloba ya bolomasoma bedi le bode ga re bone ganda ganda gape mo kgoleyao bona mandisi gatla o batla jalo ba bapere jaka ka gona ba ba switcha ka botlhale ba batla jalo mona ba rola ka lengwele e be sa nne sentle be bua jalo ka senna ga re bone go itse yo e tsamekela jalo ko go motshwara dinong bulelo ga ba romela jalo books botsele ga le kana la ona batla jalo Mazibukwana be motlhola e bua jalo ka Tibos ga re bone ba botla jalo ba robala jalo Mazibukwana o pele ga lephokoso thule jalo ka tlhogo ga re bona ba tsenya jalo loto Mazibukwana ga tsenya jalo loto ka botlhale general put your body on the line take one for the team
one for the best, one for the nation. Ba lo stopa safe sima berete me ga ntse ga o pressa ka tsilentsinya nang khone go botlotlo thata gore khone go ka bona nno ka gore ga stopa sa setho sa bokone u pirima ga ba ka bona tshonofa ba kharagatsa letloa ra go feleletsa re bua re a blow ka gore ga jana pheko sithole o tlogetse sitsha e bile gape ditshonotse le gore ntse ba di bona ga ba tsena ka le bokosola di 18 ga ba tshwantse ba tsena attempt ba tla go ineletsana ga ba tshwantse ba ineletsane ba tla go tsena attempt o khona ka bona gore ba motse sa khatello ka re be ya mo tsamego le mo tsilo se ba be le botlhano ntse tswele tsepele me ke tiba tsamego stopa safe sima bere tsaba bona gore ba siwa ke nako ga ka ke bona captain Aija a tlatlola a tlatlhela ke go retse ke are ntwa ya ga mandi sigada le captain Aija e fetugile o ntse a lwa le kana la lisiba ba khoga general gento ga jana lisiba e phopata le mola tshoka fa tla go nna molema mandi sigada le captain Aija ganda ganda are bona gore Aija o tla lwa ya ntwa e mo tsila gompie
Botsereganyo ka ine jalo pocho khatlanong jalo le nkarisa modik tota khatlanong jalo le sopatata le mandisigatla kone ya go tsa jalo ka nkarisa modiko bona modiko e rumela le teletlo jalo mola ba mola gare batla ditlogo thula jalo ka tlhogo ka mora go e bua jalo ka Calvin Timele ke le ka robele gala ka kwadisane ka kwa morwa Timele gore ba bona maberete ba ka bona sengwe fa ha ba le gone bongane Thai boss a e thaya ko morago ga re bona ya go bua jalo mo pele bala ba sibu kwa thula jalo ka tlhogo botsereganya ba re Hare mazibukana we tsereka se atla khule ya go tsela de noble boys. Hare ya go tsela de noble boys se tlhomiwa jalo mo mpenyala bala ke bonga ne Thai boys. Ha senyala go wetse se bonga ne bala jalo tsepiso matlango slenda. Hare bona ba re bona le tele ka go mola tshuko ka go bophirima. Ha ba e folosa ka botlala fitisa mola ka botlala kana la. He kana la majoro. Flaga e be papa la mo tsereganya re. Oh. Mo tshisa mo tsereganya re botshelo vukela. Ha ba papala tsa flaga. Karate sono la uberia mo tsameko ya tsha tsha jalo banka bo kone bo pirima general etsola jalo mo katisima kucha
Natalo sa fa makusha nko nna tshile ka lesaka la gagwe le tsa phala re ke tikgo go kopisa tlhogo go go nna hatse ya go khalema ga sa batle go nna le tlotla go ka lebella mo tsameko mo tsa gompiero tsa go lebella le go standing o tla batla mogala wa letheka o batle le khubula 96.7 Mahikeng FM 96.7 sekogotelo sa loago o batle le khubula Northwest University FM 105.5 o lebelele motshameko gore maitsholo a gago ga a siama ke go kgalema karate e serelwana mme ga jaana Mr O sa ntse e le nngwe setheo sa bokone o phirima le fela FC Maberete set piece ke a bona kanelo wa e kopa jemba jemba wa e kopa majoro le ene wa e kopa mme majoro ke outside foot kana ke inside foot jemba o tswile mo go bone a re bone gore ke mang a tla e tsayang bakusha o nwa metsi o digela pelo a re ga ba motshameke sentle o letsa phalare le sakalame ke lame la gago ke lame tswelela go reetsa nna fela gore dikgomotse ke ditshwaka tselentsinjang
ke tsepole tselefela gore sa tso gopola jalo temane le ke e tsamaisa mo karolo wa ntlha botshameko ke gore a kere ke tlele fa e bela ya itila ba e tlhomile mabele jalo le botala bana ba le bararo ba e tshameka jalo ka botlhale bona mapensele ga ba ero ba e tshamekile ka botlhale tota ga ba tlhoka jalo lesego le kana la matlhango ga ba e romela jalo ka thokothoko e fetoga jalo go nna goal kick ya gambulelo o e tlositse ngobe o e ba jalo motsega sbo ga re bone sbo jao bona jalo mathamela ga re bona mathamela o batla jalo re kana la masibukwana o gorogile masibukwana ba re bala kgwele e botlhale ga ba tsenya jalo loto bo kapteni a paka jalo sekhutlo sa borobongwe sa motshameko sa go tiswa jalo ke FC Maberete hola ke bone ba go tsaya jalo sekhutlo seo ba go tsaya jalo sekhutlo seo ba go tsaya jalo sekhutlo seo se romelwa jalo ga o tswinga se tsewa jalo ke re kana la sbo mo tsa botsereganyo ka kwane bophirima yo besak ga ba bisa jalo mo tsamaisa motshameko ekete go na le sengwe general feta ka sone fa o pele ga o boela ka kwane
nkgonne o bidiwa lengwara ekete o ikarebiseditse mo go mo katisi karabo masela mme potso ke gore a o dirise mafoko a sa kwalwa kgotsa o ikarabese ka tsela e tsenjang ga ke itse fa ra ke bona moletsaphala a tlhalosa fela a buisana le mothusa moletsaphala a ka gore e siame a re tloge
ba go romela jalo masibukwana ke na romela jalo tswinga bona motsereganya re touchless go bala ba romela bona to ga ba rola jalo ka tlhogo mandi sigatla bona ba kgolesantse ba lephokosong bona minch mo pele ga lephokosong bona masibukwana wa romela bona motsereganya re goal kick motsereganya re goal kick bana ba ile tshile ka bo jotlepsi ba bere tshe gore ba le ke go kokota motsiriganya re yo fetwa jalo go na goal kick General ke boela jalo mo ntlhenyele ya motsiriganye ka mogotsi motlhileng ka gone ka gore ba le ga o FIFA be ka mogora bokaela ga gone o ka itse jalo mo thutsa motsiriganye gore fa a dirisa mafoko a bogale kgatlhano le batho ba ko ntle ga motshameko ga gago ga se mo e le gore nna re a di tsena tseo tsa rona ke tsa lesakana la leketata ke tsatsi tse di mo lebaleng tota di mo kranu jaaka sa tshego ka general jaaka re bona jalo FC ba berete gangwe le gape ba kokota me ba di tlogela ekete ka mokgwa ba sa ka gone ekete batho ba na le tsholofelo ya gore ba tla bona jalo the second 45 tota the third 45 general
ke santse o se buang kgonne mme go ka bua nnete gang ke re fa baletsa phala tlotla o ntse a e tsamaisa sentle motshameko o se tla gompieng le ba mo thusang ke bua ka the second and third official o kgona go ka bona gore ga ba tlhoka senya monate wa motshameko ebile ga ba tlhoka feleletsa ba tlhakatlhakanyetsa botlhe ba e leng gore ba retse station sa Mahikeng FM station sa Northwest University FM ke metsotso ya masome a mararo motshameko ntse o tsweletse pele mo karolong ya bedi ya motshameko a re bone gore metsotsong e setseng setlhopha sa FC Mabaretse ba tla ikarabela ka tsela e ntseng jang setho sa bokonoping ba tla sireletsa ka tsela e ntseng jang mme go ka go bua nnete ga jaana o ka botsa gore kante mo karolong ya ntlha FC Mabaretse mathata e ne e leng ka gore ga jaana ba tswelela go ka dira sentle ga ke bona mentsi ba sa motshameke sentle pele ke ba nna la jemba jemba mo letsaphala ba ka gore a kgwele e busediwe ko morago
ga ba ba fa jalo tshiamelo mme e rile tshiamelo e reng tela ba ga ba e busetsa jalo ko e ne e tshwanetse go nna gone phoso eo kgole ya go tlisiwa jalo mo karolong ye kotsikotsi motsiriganye o kgalema jalo lekano la mathapo ka mafoko a bogale wa mokgalema mathapo a re monna wena o mathapo ka sefane nna ke thapile go dira tiro fa bona jalo wa ya go tsewa jalo ke lebogang petro nestinef tlanganis motho wa plane mosamki wa maloba wa the noble boys sekete wa go ema le nosi fao stars jevuka a ya ba jalo lebota la nama la bana ba le bararo ga ba jalo lebota la nama la bana ba le bararo ke a go boeletsa gape general motsamaisa wa tata mothusa motsiriganye yo ka kwana bophirima yo besag a ba bitsa motsa ba bitsa motsamaisa motshameko gape re frank me re frank o itsela moriti o tsididi oka jalo gore motshameko o tswelele pele moe motsiriganye o ka jalo gore lebogang petlho a tsose jalo kgweleo bona nesty ga ba e tshameka ka botlhalo bona jalo monna ba goga o ga ba sa etse jaakana a llakaditse gore a ka etsa ka gone general maitiko a gage a ba ita se foleletse
kete ba mahegang gonne ba mmotsa gore gore no se bankanye ka gore wa e bona gore e tla se tsamaye sen lebala fa le lefale go na le boele gore di le saletse gore se bua ka e tsaya first time a re technique bere ba go tlaba e batla kgona flaka ke bona lezuko a kgalemelwa gore tlogela go tsaya nakwana go ke tla go kwala ke tla go kwala lezuko a re ga ke sedi nako ne ke tswa go tsaya kgwele go dikgwele di le ntsi fa ke tla tloga ke go kwala ga nkitla go nna monate
ka gongwe fela ba e tlosa jalo lezuko bona kgone ko gore me requesta ditlhoka ba thula jalo ka tlhoko se nna e fetoa jalo go nna tatlhelo ya go tswa jalo le tatlhelo ya ga kutlwelo mathapo karolo ke obedi ya motshameko noto FC Mabaretse 1 the noble boys 1 Northwest University Soccer Institute kgone ya kgala jalo ke kanda kanao ya kgala jalo motsela ya ga olebogeng bona olebogeng e ba jalo motsela ga motse ya ga tota lekana la matlhango bana matlhango bona jalo lekana la kananelo ga re bone kana bokgwele jao ba kgopa-kgopa kana bona ba tla jalo phatlha kwa ka isang gone ga re bona ga ba fetola mogopolo ya tshamekela jalo motse ya ga jefoka ga re bone botshwaredio jefoka bona stale sa ba re romela letelele ga ba tsa ba dikwa teng bulelo a re ntlogeleng yao ke yame ga ba mo e tlogelelang bulelo yakgayakgela jalo motse ya ga captain aija ga re bone aija ba ja phoso motsereganya re phoso ga ba ja phoso aija general mo maemong a kotsikotsi gone go sa tlhokege karate e serolwana ya tswa ya boraro ya motshameko karate e serolwana ya tswa ya boraro ya motshameko banka ya Soccer Institute ba ipelaetsa motsereganye yo besag mothusa motsiriganye tota linesman jaaka ba itsege re botshelo bokela ga ba tsenya jalo kopano ka gangwe fela le re frank e kete ba tlhatlha jalo tshwetso ya motsiriganye fa le general
nna feleletsa ka gore o batla gore ke karata bobedi ya ga captain aija mme bangwe ba mmolelela gore ke karata ya ntlha mme se se buiwang ke balatedi ba ba leng gone fa ba ditlhopha ka bobedi ke baga bashameki ba feleletsa ba ka gore e-e Captain Aijan a tshwantseng ka ba netswe karata e khibidu ka gore Mandi Sigata ga sena go fenya kgwele mo go Aija o ne a tshwantse a lebagane le Mbule a direct scoring opportunity ba e tlhalosa ka tsele ntseng yalo ka puo ya seng
kgone ba e tlhomile jalo kgapele nosi go tswa jalo bolepokosela ga Mbule le Ngobe FC Mabaretse ba e le gore ba itsentse botlasa kgatelelo e seng kana ka sepe ba beile jalo lebota la bana ba le bane mbulelo o beile jalo lebota la bana ba le bane fao re le tsi jalo refreng ja ka bala di khato ile some go tsa jalo mo kholeng ya wa kaela jalo bana ba le botala tsireletso gore le go ema foka e kholeo e tsi jalo jalo ko pano ke ko pano e sina jalo agenda general ke bona jalo katleho ke bona jalo le siba ke bona jalo mo lieutenant kana nelo mo tshwene mo kholeng yo
ka ntsana khonne go na ka feletsa hore ke ya ga majoro kana e ka feletsa na outswinger me ya ne ba tla batho ba na le technique up and under khotsa o ya go mbulelwa leng gone with power go tla tswa mo ba tsa meeting gore ba itsa ka seleng tsinya kana le majoro ba tsentse kopano jersey number 8 and jersey number 21 ba tla feletsa tsa tshotsirwa tsa ka seleng tsinya up and under go tlona le bota khotsa direct go mbulelwa leng gone with power
botre ga nya ba re trustless go ba ba beri fa ga itse go go tlhake gore ya go tswa ke mamba boela ko morago wa le babedi le botala e message jaro mo tsora nyowe e message jaro bona katlego bona kana bona katlego ba kitla ha wa sireletsa se ke go ja general sekutlo
aba mona di ka tsilentsi yana ba re tsasa aba re tobetsa ngwana 018 books and books abusa di wa go morago a bontsha gore go renga tsa pinpole height ke ka mo gona ga felletsa gore books and books ke motshabiki yo di parts
sekutlo sa bole some thago etso tsenjalo ka manontlotlo tshireletso le one e be nna fela jalo e nna e manontlotlo sekutlo sa bole some sa go tswa jalo ke le kapitano ga re bone botswene o tlaria ka kgoleo bana botsereganya re mokala jalo gore a e tlose ga ba romela kwa te kgakala bona bana ba fosa ka tlhogo mandisi ga ba sireletsa jalo captain Aija bona mona ba mostela tlhanganisa botsereganya ba reposo a reposo wena lebogamphetlho ora paletse fafatshe ora paletse fafatshe katleho shotetse tsotetse tota ke na le fafatshe wa go emela go ka tsela pele jalo ka basambi kwa kgwele ke phoso go tsena le FC Maberete karolo ke o bedia motshameko 1 Soka Institute anoto FC Maberete fa le go na bulela sia le mo sa gago e ga o lore 96.7 105.5 makhubu ao a go tlisetsa jalo se re se bona mfa rona re ba rongwa nna fela jalo ya ka re tlisa jalo report bo go ena bona Soka Institute ka ba tlogela tshono. Oh! Have a fit kanoko general.
Na ruira se skile se ruwa ke Wayne Rooney mo tsameko ga Manchester Derby a ruwa kana mangkhonne. Ya gana. Ke putsa gore se passa se tso sa bokolo phima ga ntla balela tshuno e nalo le mandisi ga da fintse ko moeng. Mele ka wana tshutetsi a ruwa kana ma tsoka le se go fita go di boga dikota.
Bona ya go bua jalo ka mokhese. A re bona itiba. Botre ga nya raye go tsajalo ile a ga go wena. Motapo itua wa ilwa sepe melao tsamaye ya go khala jalo ke le kana la ya khala jalo ke motapo ya khala jalo bo go gadla wa ba gandla gadla general file gore go ndo tsameka magandla no ba mo gandla mandi sigadla
ba mo itse gore ke target ganda ba itse ke target mene bo tlhoka khone ya ga re bona mbuksa na fa sa batla ka bakanya fa aba ba bitsa gumba fa ya bitsa front three ya ga ka gore minch le bogampetso pheko sithole le itung ka tumeleng ga ke itse gore wa go fetola ka tselentsi a bisa le lengwara ga ke bona search navis ne re mitsa le ka fasteo sa bokone uphirima a bisa jemba a bisa kele ka bana la kana a tla go feleletsa le ena ba fa ditaelo gopolo gore ako metsong e leng gore e botlhokwa thata concentration time jemba jemba walla wa ka gore lenyenang la age le botlhoko nna kopane le absa mo mpeng ya lebala ga ke gano la ka di-transaction mo o setla gompieno absa o kgone go ka feleletsa a tshameka makgwakgwa le kana la dinda dikabinde le jemba jemba ka gore ga ke kgone go distributa ka gore lenyenang le la ntshwenya morago gare ke kopane le absa mo mpeng ya lebala
re lebeletse jalo ka ko dikwateng tse di ka ko borwa ba thusiwa ntlha ba iteleketse jalo mo lebaleng go tla go tlamela jalo le kaone la mbulelo ngobe motshwaradino e le gore o fitlhela ga jaana o dirile go tlala ka seatla a netefatsa fa FC Maberete e leng jalo mo e tswelela pele go nna jalo mo motshamekong tshireletso tsa gae tsa di dirileng general 4-5 saves tse e leng gore o dirile ga jaana o fafatshe mekete wa go emelela pele go ka tswela jalo ka motshameko le kaone la mbulelo le go ntse fela jalo wa go tswela pele ka motshameko kgolo yone ke tatlhelo e jalo ka komola thuko ka kolo bophirima karolo ke obedi ya motshameko e santse le nngwe Soka Institute e le fela FC Maberete e kete ba go e tlhoma fafatshe e tlhomiwa jalo ke El Capitano the Free State Express mo province ya bokone bophirima kananelo mo tshweneng ebile le bocaptain wa setheo sa thuto yokrolo sa bokone bophirima bona kala captain kala kela tsa kgolego ga ba etlosa ga ba tsenya jalo lotso ka morago se nna go taboga jalo mandi segatla ga re bone TLB mo kgoleng yao o e ba jalo mo tsene ya bona boa jalo ka chamba ba jalo botsagalebo bona leboa ba ralala bona leboa ba tsenya jalo lotso ba kgoleng yao ya go boa jalo ka katlego ga re bone Calvin Simele ga ba tlhatlhola jalo mo itsho chamba ga re bone go taboga jalo kananelo mo tshweneng mone pokosong ga re bone baba wa tlhola jalo re kanala la majoro aba jangwana ka situ majoro bona meja o ibala botsaga ya ga jemba jemba left and right distribution kwa te khakala mandi sigadla aba etlogela ifeta gadla aba khona go bua jana ka no ditse jalo ke mazibukwana ho ditse jalo ke mazibukwana ba sa jalo jalo go mo komara go botsa ga kananelo bona kananelo bona jalo le siba bona mo rama hlo ba tla jalo phatla bona le siba bona ba o ba tla jalo mo na ba fitse ga botlhale bona jemba jemba ba itemogelo kwa te khakala be feta le kwa go dimo Aibe go bua ka ene mandisi gape are bona ba le ka go ya ga kananelo wa romela bole pokoso tlatlola mo itsho senna go taboga jalo itumele bona mo khese o bona jalo nestinesti bona le bogampetlo tlanganisa wa le ka go tlhakanya plan ebe ba motsela ona ke phonkane typeboard bona typeboard mo penya le bala le siba bona le siba bo bona le siba wa rula o ba motsela ga ya ga kananelo kananelo le mandisi aba tsangwana ka setu mandisi o batla patla bona mandisi ga ba tsamela jalo jalo go mora go ra go motsela ya ga mandisi ya ga tshepiso matlango oi ke tla ka ona matlango bana ba switch ba batla jalo ka la kutlwelo bana kutlwelo ba khone nyao o bona jalo kgwele bona jalo le lengwati are bona ba goroga senna motsere ga ya replay yo bana Calvin Simele are bona di sane nya express ha ba itlo sale tele solo thula ka tlhogo are bona mint e be mo retile la mint be tsala ka kontle petro ga jalo go data tsalo ba mothela ka lo shalaba
tsuele metlhano ya bofelo Mr. O mo kgona go bona gore modumo mo re setswa motshameko o ile godimo ke metsotso e botlhokwa thata bakatisi ka babedi ba le ka gopotsa batshameki gore concentration time ya ka bona batshameki ba setho sa bokone bophirima ba tla go batla nna bobedi go ka fedisa motshameko ga setlhopha sa FC Maberete ba batla nno go ka lekantsha dino motshameko a seta gompieno o letsa phala ka gore ga ba ka ba tshameka sentle solo mme a ba feleletsa ka gore ke phoso solo kgatlhang le motshameka morago tshepiso wa setheo sa bokone bophirima sa ntse e le nngwe soccer institute le fela FC Maberete 4 minutes to go
e tlisa jalo ke e noble boys by bet bona mandisi ganda ganda o thula jalo ka tlhogo a re bona ba rolela jalo mo tsela ya ga majoro a re bone mejo tere kgeleo o batla jalo kananelo wa go romela go ntse jalo o rometse mo lepokosong bona mpulelo ga ba tshwara a tlogela ba e felegetsa go tswela ka kontle jemba jemba motsiriganya ra e fetoge go nna goal kick ya go tsa jalo e le goal kick ya ga mpulelo flaga e be papalla baka jalo go ra e be jalo mo lepokosong ya o tiso jalo ke nkagisang bona modiko wetse sa ne tele ba batla jalo me thula jalo ka tlhogo ga re bone bua jalo ka tlanganisa o etlola jalo Calvin Simele ba mafafa tse motsereganya re tlhomang kgweleo ga re phoso wena lekana la jemba jemba ya go tlhomiwa jalo dikgato di se kae go tswa jalo mo mpeng ya lebala dikgato di se kae go tswa jalo mo pele ga lebokoso le ga Stales Jevuka ya go tlhomiwa jalo ke senna go itse modimo senna yo ragang kgwele jaaka monna pele ge jalo nomore ya borobedi metsotso e setseng general wa go tshwana ke gore a dirise jalo tsotlhe tse a na le tsone go ka tla jalo kgwele eo ka botlhale
wa feleletsa botsa kgonne gore a go batla batshameki naye mo boxing kgotsa go batla go ka tlhola o tshwara dino a re bone gore go etsa ka tseleng tse jang fa
ba romela jalo kgwele e senang botlhole e be bola jalo mo diatleng tsa ga Stales Jevuka ga re bone Jevuka ba romela le telele re bala jalo ka ko botlhaba e be sia jalo le kaona la majoro e tswela ka kontle fetoga jalo go nna tatlhelo ya ga lengwati lengwara kena go tlosang jalo kgoleo lengwara kena go tlosang jalo kgoleo e tlogela jalo mazibukwana kena go akgang jalo kgoleo sbo oe akga jalo sbo bona bona rola jalo ka tlhogo kopana jalo le lesiba bona lesiba beela motse ga bongane thaibo sa ba robala ko morago se nna jaaka monna ga ba re fitise ka botlhale mokgese ga re bona ba tshamekela jalo ko morragorago setlhopa sa soka institute ba samekela jalo motse ga jefuka ba ikgelela letele o batla jalo jemba ga ba rola jalo ka tlhogo ga ba wela jalo mo borotong ya sekokotlelo sa loago le kaona la nkagisa modiko ya go akgala jalo ke lekana la mathapo ga e akga jalo mathapo mona ba kgorometsa a e ja motsereganya reposo motsereganya reposo ya gakgela ya go tiswa jalo ke nkagisa modiko ya go tiswa jalo ke nkagisa modiko a e ja ke na tiswa jalo kgoleo karolo ke ya bobedi ya motshameko metsotso ke ya bofelofelo General, follow me. Aija, but you are going to Matata to Aija. Why war? Why are you cutting me? Karakana, cutting my cook.
Narita, Captain Aija, a poso. I found my deceiver, Gaza, Gaza, or Tola, was for I know books, books about a secuto. I want some of them again.
Baromela jalo skutla se o seromela jalo als in singa tata seromela jalo ke meja bana barola jalo ka tlhone este gore santse le boka re go tsimola baromela khone mutinye tsane tota he go re me request tadi tlhogo thula jalo ka tlhogo kana la le bo bana bo le pokoso madisi gadla flaga be papa la mesena ona dirile ja ka monna senna ona dirile ja ka monna e no jena bo boys ba go dira ga tsa jalo petogo ba go tsinya jalo ngobeni khotatso Batu ne bantse tsa jalo ka kontle le kana la katleho tsotetse Ngobeni ke na go tsenang e tsotetse ke na tsela jalo ka kontle Katleho tsotetse ke na tsela jalo ka kontle Ba dire ga tsa jalo petogo Noble boys general ke bona o tsheka ke go ra kere senna o dira ja ka monna mo maemong a le aga grosso
a ne ba botsa ga ne bokantsona ka diswa ke tsopa sa black eagle le gore ke ma go tswalang se kgala sa gagwe le go nne go bona gore goreng e itiro mo re ona tsa tshwetsa gore le ka wana la go itse le boele tso a tso mo mpenya le bale tso go nna center back go nna go bona le tsela tsa mekan ka yo
bona mo le poko song mandi se ga tatar kana la tshepiso mahlangu a re wa sireletsa be go be khola jalo e be khola jalo go thula jalo ke le bogang petso he fetu ga jalo go nna jalo goal kick go le yo he fetu ga jalo go nna goal kick se mo ga itse fetu ge He santele one people. He santele le fella white. Ya go tshwa jalo ke Stars Jevuka. Aba re mara jalo le tele ya go request di tlhogo. Force of gravity ya lwan tsa bitlo jalo ke chamber chamber. O senna aba tira ja ka monna general mo tsiri ga ja report sa wena. Wena go bene.
Re mo tsitsong ile ma suma ma ne le botlhano re batla ga bona gore mo le tsapana o tla o ketsa motshameko go tswa feletsa ka gore tsa tsenya metshwele me kae. Pele ga botshameko wa bokhutlong be ga jana metsotso le masome a mabedi le botlhano sa ntse le nngwe setheo sa bokone bophirima lefela setlhopha sa FC baberethe berethe ba feleletsa ba ka ba re go itse a ise ko pele throw the kitchen sink re bona gore a re ka se boele ga e ka ntlha e le nngwe be kete setheo sa bokone bophirima ba kutšha o kgonne go ka feleletsa ba ka yang tso se le godima le ba go netefatsa ka ntlha le letharo di sala mo setheo sa bokone bophirima
bona ya gore tloga jalo ka kagisa modiko bona ka kagisa ba jalo motse ga masibukwana masibukwana re bela le tele go taboga jalo hlanganisa bona jalo le lekala la mahlangu o botse re ganya ba ka jalo phoso mathali tshepiso ba dire ga tsajalo mathali fa ile le ka jalo go gogela jalo next team botailo tota fa le go mo gogela botailo general
mathali a pele a di na go nna bo ntse fela gore ga ba tla go re ka nako Arabuletsa phala re ga ntshameka sentle itatshela fatshe boletsa phala ba ka gore tshameka sentle bana ba le bogang phetso gare ga ne o ga kgotsa mo stone sa maloba se lo tsena mo go sone ka feleletsa re bona gore boletsa phala ba go dira ka go tsa tshwetswe feng le zuko aba feleletsa tsa etelle aba tla mandi sigada gaza aba e bola di sula pistila ba ene la jemba ba se nitse o be di ba tsoka fa sto pensa ba roka ba kha khabani sa funda ba itse tshwetso sa go ni pirima gore ba bone promotion
go ntse fela jalo general mo tsetswere le mogone ke tle ke re fa go ntse yana ke me tsetswe le gore go a ka nna ke simola jalo ke a tlhola ke le ba gore ba ba khopo ke ba feng no fela ga jana ka semo go a ka states ke ba FC Maberete bona pe ku si tshole bona solo aba e senya bo jalo ka kana la tsanganisa bona neste kwa te ka kala he be fetta go ka do ke fetta jalo go na goal kick he be fetta jalo go na goal kick Hona mulikile Hona mulikile bona general Hona mulikile se se go kaela gore fa go ntse jana ke nako gore le be gore ba ba khopo ke ba feng me go ka states ka dipalo palo ba ba khopo ke ba tlo passa Fdaza Denoble boys by Bethre bela jalo motsiri ganya le bela jalo tshupana go ya gage bona khole go re request di tlhogo bona leng kwa timo khole nyao se nna o gorogile wa go dira ja ka monna bona itumele ba bo khorobetsa motsiri ganya re motshameko o pepa are bona re Frank le bela tsinya lo tshupana go ya gage are bona ba tsiya yo mo le mo gone ya o fetoga jalo go nna ta jalo ta tlhaga leng kwara lengwa rakena ka jalo khuleo matlotle ola is on me e go a go buina go bua jalo motsiriganye hore lebele jalo re refrain are bona ba papala sa jalo na ba ha ba papala sa jalo ma tswa ga ge a budulana kana ya ga ge are nngwe are pedi are tharo are lona stopa sa NW Soccer Institute ke lona ba ba khopo ka go ne le khuile bo khopo bokhang gore botle bo khatlise are final lona stopa sa FC Maberete tlhapisolo fela le rega metsi a tshele re a lebile general re bone motshameko o itumedisang ka rorobedi ya motshameko ka rolwantlha motshameko motho wa ka feletsa rile a re ene le one sided mme re lekile re lebo re bone jalo ba itsotsoropantse ba leka ka bojotlhe gore ba tlisa jalo phenye bolo gae
ba feleletsa gore motshameko o itumedisang gonne le fa gone mo karolong ya ntlha motshameko ne re bona setlhopha se le sengwe fela setlhopha sa setheo sa bokone bophirima jemba le gone mo mpeng ya lebala ga bua nnete ke bone ba itirela boithatelo mo karolong ya ntlha motshameko ka rena obedi ra bone ditiro moreo ire diphetogo a emisa batshameki ba tshwana le bolebogang phetso bopheko sethole bo Zidane ra bona setlhopha se e leng gore se fetogile mo karolong ya obedi ya motshameko sa FC Maberet mme ba tlhoka lesego pheko a tlogela e sita 1-on-1 a lebaka le lezuko a be ba kwa thoko ga dikota be re feleletsa re bona motshameko wa bokhutlong ka nno go le fela ba feleletsa gore sabi lasteo sa bokone bophirima gonne ba feleletsa gore karabo masela pitipotso makutšha a ke roke le sirele ke go nee lone le go lena ratoropo a mahikeng a go bolelele gore go fitlha re kopana mo tikologong ya bobedi mo go tsamerera IBC motshepe toropo a mahikeng e buswa ke the noble boys noble by bear the purple army for everybody
general ebile o sa tsa go e ka jalo ba itse barati le balateli ba seikokotlelo tsa loga gore fa ba nositseitse hore be ya bela lebala la Soccer Institute go fitlhela ga jaana phenyo ye ya the noble boys ke ba ba jalo mo dintlheng le lesome le borataro ya mo maemong a loko bana jalo le 16 points go fitlhela ga jaana fa FC Maberete ba santse jalo ba eme jalo mo dintlheng tsa bone di le lesome general ba tla itsetsoropakanya ba tla boela ko morago ba leke jalo go baakanya ba bone gore matsapa di ka tswa di a tsaya kae ke rebeletse mo peng ya lebala Soccer Institute ba ribame fa fatshe ka difatlhego ba lebile ko godimo ko thuso ya bone e tlhagileng gone maemo a bosa general jaaka ke a kaile ga ntshwabisa ke maemo a bosa e le gore a na letla gore ntwa e bolle kganaselo ene ko godimo ke lebeletse jalo ka ko botlhaba general ke lebeletse jalo ko godimo fale ke bona jalo a palama the cumulonimbus clouds maru a pula general tshepone tsholo fela ke gore ga ena e setisa jalo the noble boys go keteka jalo phenyo ya bone mme tshepone tsholo felo ke gore ba setlhopha sa FC Maberete le bone ba tla tsholetsa jalo ditlhogo go gopola jalo gore ke tatlhegelo ya bone ya bobedi ka tatelano go fitlhelela ga jaana mo motshamekong oo motshameko wa bone o latelang ba go tshwana ke gore ba itsetsoropaganye mme ba lebale ke se se diragetseng
motshameko o tlang gonne setlhopha sa FC Maberete ka labotlhano ba etela setlhopha sa City Rovers ka fa Lake Teamback mme ke tsaya gore makutšha o tla lebogisa batshameki ba gagwe ba simololang ga go a 2022 bontle metshameko e le bobedi ba fenya metshameko 6 points in the bag mo lapeng tota metshameko a le ga yone molao wa teng o bonolo ebile o ka feleletsa o ka fela gore mo go tsamaye rra kgwele ya dinago a le mo lapeng se botlhokwa ka netefatsa ga dintlha le ditharo di sala mo gae ga o etile ga e le gore ga ba tshameka sentle point re ka go amogela gore o tswagolwa ka sengwe sengwe se o nang naso mme ga jaana tse di tswelela ka bona ditiro moreo ntse ba tsweletse go ka bua le technical team ya setlhopha sa FC Maberete ke a bona makutšha ne tsa tsweletse go ka lebogisa batshameki ba gage a feleletsa ka gore ba dirile go tlala seatla tota be dintlha le ditharo di setse mo lapeng ke ipotsa gore o ikutlwa ka tsele ntseng yang vorovos ya mmona fale o ntse a tsweletse go ka keteka a buisana le ba ba mo potapotileng ba itumelela phenyo ya setheo sa bokone bophirima ka fa letlhakore la setlhopha sa FC Maberete ke tsaya gore santse go tla tsengwa kopano ba sele ba simolole ba lebelele gore ba tshwanetse ba baakanye fa kae ke eng se e leng gore sa gana ka gore metshameko le bedi ya ka ntse o tlhalosa Mr O ba latlhegelwa keng bothata keng ka feleletsa o botsa dio di le mala gore go tsamaya ga bo ka ntshone a go tlhakatlhakantse le spine le morago ya setlhopha sa FC Maberete boreetsi ko lapea ka re gantse ke le reditse le Mr O wena general mo stationing sa Mahikeng FM, mo stationing sa North West University FM. King se ba sa simola ka ba dirile mo karolong ya bobedi ya motshameko kgotsa ke ne sa tshameke ya ka ne ba tshameka mo karolong ya bobedi ya motshameko, mme re ka feleletsa re araba ka sosele sengwe fela gore gopole gore metshameko a le ga go simololwa ka khouta go raya gore khouta ga karabo masela ya tsibiketse ebile ke batshameki ba diphatsa ka fa letlhakore la setheo sa bokonoka fa letlhakore la setlhopha sa FC Mabaretse ba tlhokile lesego, mme santse go na le kopano e leng gore ntse e tsweletse pele ga jaana Kis o ntse a tsweletse go ka sedila batshameki the technical team FC Mabaretse tsentse tsholetso ka buisana ka fa letlhakore la setheo sa bokone bophirima go lela fela mafoko a latelang congratulations, congratulations, composure, composure, ba tlhalosa ka tsele ntseng jang
general ntlha engwe e re lebeletseng go a ka nna ka tebo wa me a matlhole boane di jwa me mo maemong a ga lekano la bokantlhone o ka feletsa rile re tsotlhe di aperitshiamo re lebeletse jalo lekano la go itse modimo senna o tsene fa o dira tiro jaaka monna o dira jalo tiro ene e lediwa jalo ke grosso
a re dire metsotso e le masome a bedi le bone go a ko ureng ya bosupa ka tlhamalelo ka fasteng sa bokone bophirima mo gone ntse re tsweletse go ka lebelela le go ka utlwa maikutlo a botlhe ba nne le tshono go ka lebelela motshameko wa setla gompieno ga jaana ke kgonne go ka tsena ka dressing room A mo gone ke tswang go batla karabo masela go tla go utlwa fela maikutlo a ga morago gore setheo sa bokone bophirima Soccer Institute ba fenye ka nno e le nngwe go le fela kgatlhang le FC Mabaretse nno e tsene mo karolong ya ntlha ya motshameko mo gone Lindani Kabinde na itirela boithatelo jemba jemba ne ke tla ke ipotsa gore a o tshose batshameki ba setlhopha sa FC Mabaretse o ba tsentse ka CLB 105 o tsweletse go ka ba rupelela ka B-Man 121 ke gopola nako tsaka santse ke le moithuti wa setheo sa bokone bophirima makutsa maikutlo a go fela ka motshameko wa setla gompieno ga o dumedisa bareetsi ba station sa Mahikeng FM ka tshwaragano le station sa North West University FM Mahikeng FM 96.7 North West University 105.5 Pity Port.
Yeah, hey, it was a very demanding game, to be quite honest. Whereas now, we also didn't have enough players. Remember now, every January, we sign players, we let go of players. So I didn't have much firepower on the bench. But we managed to get the 3 points. And the boys, they knew what was expected. But on top of that, you know, I'm just grateful for the way they executed and then the way they worked so hard to protect the 3 points. Like I always say, I always tell them that whenever we play our home game, we must make sure that on our campus we make it a fortress. No one must come out here easy, but it's really, really important that we make sure that we keep consistency. You understand? Yeah.
Mo karolong ya bobedi ya motshameko second half re kgonne go ka bona setlhopha sa FC Mabaretse ba dira iphetogo ba fetola morito wa motshameko ba simolola ba tlhasela ba tlhola Luzuko re bone le wena o emisa Mandi Sigadla e leng gore na ke gopola sentle la bofelwa ke mmona le ka go ya ketepele lesome le borong 2019 o kgonne go ka feleletsa o bolelela batshameki ba gago gore ba kgone go ipankanya ba lele go ka thiba setlhopha sa FC Mabaretse ka gore ne ba tla ba tlile Phekosithole tlogetse Sita 1-on-1 Lebogang Petro itseile kota ka tlhogo mme o ne o bontsha o le comfortable ebile o dumela le gore ba tshameka morago ba gago ba eteletswe pele ke motshwarene o ne le maitemogelo Nzori Luzuko wa itse gore ba ka feleletsa ba kgona go ka ntefatsa ga dintlha di le tharo di sala mo lapeng and a clean sheet o ba reetse o reng gane Berete e tla itlile mo karolong ya bobedi.
Look, we anticipated, we expected that Vele ba tlo tsenya experience Vele in the second half, you know. In the first half they started Vele by putting in the youngsters, you know. We had said Vele or K-Sharp. There's pretty much, we said that, okay, sharp. Let us try and contain them in the first interval, 15 minutes, okay? And when it comes to fitness, when it comes to the momentum. And then eventually now, when it came to the second interval, at the 15 minutes, that's where now they went down. Because they started first with Kafaya and Chivel. And then we just said, okay, let's wait a little. And then let's see Velohoro, they still maintain that momentum. That's where now we saw that, okay, sharp, their fitness level, that's where now we started to introduce Gadla with his experience, where we know that, again, his aerial power. You know, we can easily intimidate and it can do that, you understand? But it was not easy, like I said, you know. Yeah, nice very entertaining as well, you know. But at the end of the day, like I said earlier on, we needed to make our home games a fortress. Yeah.
Makucha re go eletsa masego le matlhogonolo motshamekong yo tlang mo bokhutlong jwa beke re go lebogise ka phenyo ya setsi la gompieno a ka seke ke dira toropo re tshepiso mphetlho wa itse gore le sirela tempele le tlatisiwa ke wena moraga gore le feleletse le ikwala ka tlhakatsa mollo mo setsi la gompieno toropo a Mahikeng a re mang ke mang ra itse gore basimane ba ga pitipoto tikologo ya ntlha ke leng ena le renang ke ena le busang masego le matlhogonolo metshamekong e tlang go tswa mo station sa Mahikeng FM ka 96.7 ka tshwaragano le station sa Northwest University 105.5 radio at another level.
Yeah. No, thank you very much, and thank you for the opportunity happy once more. Thank you.
Bareti ba station sa Mahikeng FM ka tshwaragano le Northwest University FM ke santse ke le gone mo station sa Bokone Bophirima santse re tsweletse go ka utlwa fela gore motshameko maikutlo a bakatisi ka motshameko o tshameke mo setla gompieno ke tswa go batla motshwarino e le gore la bofelo ga ne ke mmona fa ne ke mo lebeletse mo televisioneng o ne a tlile mo lapeng a tlile go rotloetsa batshameki Zorise Lusuko Mchivuka a respected short stopper mo province ya Bokone Bophirima o fitilele kwa Mbombela United kwa the Africa Championship. Nzuri, first of all, welcome back my brother. Your thoughts on the game?
Thank you very much. It's been an honor to be accepted back in the team. We knew it wasn't going to be an easy game as it's a derby. Everyone knows, everyone has been talking about the game, so we had to pull up our socks and put up a good fight. We gave it our all, we got the results, and we protected what we had because we got an early goal. So I knew that I have to fight for the team. We have to fight as a team to protect what we have. Yes, and thank you to the gents and the management, coaches and everyone. Thank you for the support and the fighting spirit.
Your role as an experienced campaigner, as you just said, your second term, Northwest University, you have Mandi Sigadla back, Lindani Kabinde back, a lot of new young players who don't know the expectation. They see all the entourage, the noise whenever Northwest University is playing. Which role are you playing to encourage them to make sure that you keep on performing?
I always talk to the boys. I tell them the magnitude of this team in the province, and everyone is looking at the team expecting us to do well, so we have to keep fighting. Every time we play, we have to represent the province, the school. It's not just about ourselves. We've come very far from different places, different provinces, so we have to represent everyone who's supporting us.
Nzuri, well done, and well done on your clean sheet. It's good to have you back, and all the best in your career, my brother.
Thank you very much. Thank you.
Ke mo tswara dino wa still sabukweni wo pirima Luzuko Nzuri ya ka itsagale mo go tsa merra kgwela now clean sheet at tsho stopa safe sima bere tsho ba finya ka no go lefela khatlanong le stopa sa khotsa tsho stopa sabukweni wo pirima ba finya ka no go lefela khatlanong le stopa sa FC Mabere tari dire metsole le sumele busupa go ya kure nya busupa mo station sa batho ke tswa go batla mo captain Aija gangwe le gape ga ke mmona captain Aija mo captain stopa sa FC Maberete ke tlelwa ke Justin Shonga motlhogong yaka ka gore captain Aija se police officer Justin Shonga gana tswa kona genya Zambia o tlogetse go ka nna e police officer a tla go tshameka go ile dinao ya professional mo nageng ya Africa Borwa na ke bona captain Aija ke are protect and save captain Aija ba tsamiki ba gago ba utlile botlhoko se ke bona Gumbas a bua le lona ba le ka go ka feletsa ba le rotloetsa le go ka le bolella gore gara simolangwa go bontle me ga ke batle go tsela mafokong gonne as a captain maikutlo a go fela ka motshameko wa setla gompieno
rabitla ke tse tshone ke dumedise baagi ba station sa loago tota re ka skira re in a game entle for rona re coachara o buile dilo tse dintsi just like gore ka first half re concedile ka crucial moment he used to say we must focus, so re lekile the so called concentration, but ke tla re tla bola ka majiteng re bola go drawing board then ra go bankanya for the next coming game.
Aija, ga re lebella dio di le mmalo batho ba le bantsi ne ba tshwenyegile ga ne Black Eagle e kwadisa bokantlhone gore ke ma go tshamekang le wena center back mekete wena le go itsise ditlong go saga mona go isa fedising pelo balatedi ba setlhopha sa FC Mabelete ba tlo go itumelela mo maganwang ena that combination e leng gore tswelela ga bontsha gore motshameko mongwe le mongwe le ikatiso le tswelela go ka dira ka natla. Se sengwe gape se ke batlang go utlwa maikutlo a go ka sone ke ditshono tse le di tlogetseng seo se le amile ka tselentseng ya ka setlhopha ka gore mo karolong ya bobedi nekete ditiromoreo o le kgalemile ka mafoko a bogale ka ntlha gore ne le se batle go bona setheo sa bokone o phirima ka sepe mo karolong ya bobedi.
Rugby ga kwa tla go sheba ka second half ne re tshamekela mo first 5 minutes 10 minutes ne re tshamekela mo setting la Unibo. That means ne re ba press high because he said to us a re tswe mo setting la rona re ba press high because we are drilling ka goal behind, so there's no need ya gore re defender dule ko morago. Let's go to them, we've got nothing to lose, hence re ne re le every chance ne re create le gore re ba press high. So ditshono tse banna ba le ba di grilling just like gore di tlhokile lesego. But the rugby, like I used to say, re tla bola gape go drobing botere re le ka go bankanya, then we will convert every chance e re kirang for the next coming game.
Captain Aija la botlhano le ba collecting back o busa maoto Rovers ne ba go etetse kwena o ba etelang Merle station sa Maikeng FM re go etella masego le matlhogonolo go tsa re go eletsa masego le matlhogonolo mesameko nye setseng le gore le tla bankanya le tla bona gore dira ka tseleng tsa ka nete fatsa gore ga re bua gape ba latedi ba stopa service ma berethe ba kopana le lona ba re berethe hola.
Rabi ka leboga tla ke reye baagi ke balatiri le baagi ke ba rakere e ke tshono ebile ke opportunity ra goreng e ra go e dirisang ga re ya ko Lichting Back. It's a promise ya gore ra go tsaya se re se diritse re se tlogetseng ko morago 6 points re drobileng from now on we are not going to concede anything. Ke a leboga Rabi.
Thank you Captain Aija. A re dire metsotso e le masoma lesome le bone tota go akuleng ya bosupa mo stationeng sa batho Maikeng FM 96.7 sekogotlelo sa loago. Batho ba le bantsi ba ipotsa gore a thulaganyo ya game time ya no re tsela mo setheong sa bokone ophirimane re fetotse gotlhelele tota ke sa ntse ke leboga thata Jamie Molaozi wa Northwest University FM 105.5 radio at another level le motlhankela khuduthamaga mogolo wa stationeng sa Maikeng FM Karabo Kgokong e rilang tiba mo matlhomo mo tsatsing la maabane ka ura botlhano ba re puta sailing sa gago go nna ko phase 5 itsaga le ya ka Sol Plaak residence mo setla ka moso ka tlhamallo game time le motshameko wa setla gompieno ke batla go dutla mo lekhulwang di 6.7 ke tswa go batla ha bokatisi wa stopa safe sima berete di tiro moreo is always a good spot ga la tlegetswe ga nke re simola reporta ka fa re matasia ga fentse o nantsa le gone fa gomba fire maikutlo a go fela ka motshameko wa o itsagaleng fela ka Mahikeng Derby mo setla gompieno ne re batla go ka utlwa fela gore setlhopha se latlhegetswe 2 on the spin mme ga re go lebeletse e kete ga o tlhoke boroko ka re le mo maitsibo a gompieno a go lala o robetse.
No Rabi, I think two games tse ntse re fetsa go di latlhegelwa, it's just a learning curve. Re sa lebala gore this is our first season, we mustn't be hard on ourselves and whatever setback I re-prepare for upcoming challenges. But se se botlhokwa ke gore reality is that now we need to catch up because those are outstanding games. It's tene di rafekti leka COVID. Really now they took a toll on the team and we lost our momentum. We are not sharp, you know. But application arona, it's okay. I think this same mistakes like the last week ago Black Eagle. Critical phase of the game, we need to really be compact, not lose shape, especially when opponents are on transition and we allowed the very same things to happen. We knew game plan ya varsity, you know, they are wing players, they come inside and ball our the wing backs that wanted to attack. And now first half we couldn't deal with that because their right back was just attacking us non-stop and then we had to reinforce. And then Ritsenya Tsepo, then you could see Tsepo Mathobe 15 or 20 minutes, then we contained them. And the goal, it's just a lousy goal that we gave them. But like I said, get learning careful. For us, we shouldn't really be hard on ourselves, but we must now wake up and realize that games are going and are coming. So we must start collecting points. And yeah, but retla bankanya ya se tlhoba boroko, you know, it's just one of those things.
Batshwane ba reditse ga re tswelela go ka lebelela melaetsa ntse re le ka fa re tswelela go ka rekisa mo stationing ka bobedi station sa Maikeng FM 96.7 le Northwest University FM 105.5 radio at another level le Khubula 96.7 sekogotlelo sa loago. Ba ne ba botsa gore ke eng ekete mo karolong ya bobedi setlhopha sa FC Mabelete ne ba fetogile mo karolong ya ntlha e ne kete santse ba palame dipalangwa tse ba tlileng ka tsone mo motshamekong o ba reetse o reng ga motshameko ile go ikhutsa metsong e le lesome le botlhano.
Game plan arena was very simple, Raps. How can Shaba first half? We played with Squibu and Absa because we started 4-2-3-1 and we just wanted to contain the game. But unfortunately, because I know how soccer institutes operate, sometimes they will overload central areas. So we wanted to deal with domination here. Yeah. If they load Modisaite, Mumumokhare, and if they go wide, we knew that we'll always have cover because how we set up the boys, Huizi is a left footed center back. We knew Leguara will always have a cover if they overload the Mokhare. So that's why we went with that formation. No, let's just contain them, tire them. And that time when Retsenyatsopo, it's when we started to really play. But then, second half, totally we changed. I think if only mistake or dribbling, because we played Minch as a false nine, but coming from left, to create triangles in transition. But then there is a decoy go left, the ka Minch. So I think that's where also we got it wrong. We could have just kept Minch up top, maybe Peko Aba Enna not long as a decoy coming from the left as a second striker. But yeah, it's one of those things so maybe somewhere or now we got it wrong, but I think we made the right additions. And also what we said to the boys, let's just reinforce defense. I mean, we can get 6 people behind the ball and then 4 up top. When we win the ball, we know Nesty can really, really penetrate how to the ball. So it's a give and take. Some it's a thing you get them wrong, but we can't beat ourselves. We must just accept and move on because we will still play varsity second round. And I can assure our supporters go Lonely Park, that's one game that we are going to win second round.
Pele ga ke go tlogela Gumbas ga ke gane tropa Mahikeng e busiwa ke setheo sa bokonu phirima Karabo Masela tsa Maletli for Tshale go dala sengwe sentse ke se lebeletse fa ke tswela go se bentse go se bontsha Mr O ga ke itse gore go tla nna na go fitla setla sa bokhutlong go tsa le mo ditlentse ditlang mme ke le mo ke buella baritsi ba station sa Mahikeng FM 96.7 siko go tlo salwa go le baritsi ba Northwest University 105.5 radio another level ke bo di lynch pule mo bankeng ke ba ke batla le go rothisa ke ledi ke re ao bana antsa ditaelo go na le mogono no ntse fatshe le ene fela a bua le Zidane a bua le Bogampetlo a bua le ka bana la Pheko ba feletsa ba tlhalosetsa be ke re kana ma Afrika borwa ga ba itse gore lynch pule kgotsa ke re ba lebetse ga gona gore e ba re ka re ga ba itse ba sela moragwela dinao ke bua ke feletsa ke gopola ke re kana lynch Afrika borwa all the junior ranks ke ne le mo captain Steven Pinara a bona lynch pule wa bua gore batho ba lla ka nna mme Tuna tuka molo kiyo Lynch Pule FC Maberete, is it permanent?
It's permanent as a temporary arrangement. What we did Kabokan Klone, it's the very same thing series Diranga Lynch Pule. I think but how much can we have forgotten Lynch Pule? We don't give credit to people like Bogidon Noche. We don't give credit to our goalkeeper coach Kata Masumpa. And now we have a crown jewel, Yamuma Fiking. He's there, you know, relevate the achievements it's a hard. Hono Poka Mutuisan gave Sima Beret. And there's so much change in our technical team because even today, go dressing room, he said, I'll only address midfielders. and only a better understanding ya football than most of us. So to have him here, uto eda velu and re batafela gore se re achieve leng ka Bokang Klone. Let's achieve it ka Lynch Pule because really Lynch approach a 40 and has never been given credit for the achievement that's what letsa gaga gona opo go department of sports o kila tla ba re ba shebe gore what has Lynch achieved, who can help Lynch gona no. It's only FC Maberet. We have nothing. We are just a community team, a rural team, but at the same time every successor in Nanglon we must go back and see how we can help people by long urban le karo. Let's give credit where it's due, you know. Gideon Noch, Lynch Pule, there's a lot of them. You know, Mbulelo Ngo, I mean, Mbuks, Mbulelo is here. We are trying to go tsosa career ya gagwe, you know. I mean, he played under 17, under 20 as well. Product school of excellence, Hana team. You know, he's sitting here mo Mafikeng, Tumelo Taunyan, product ya vets. They come back home here, they have a free credit. So ke rona re tshwantse re batsholetse. So re itumetse thata, and re itumela ke itumetse thata le botsa ka ene Lynch, because people must be aware gore go na le Lynch Bule mo Mafikeng. You know, no gona le Bokang Tlhone, the most capped player mo PSL era from Mafikeng. But people were making fun of him. Ora hana tlapa o tsamika ko SAB. Where is he now? He just left us to beat our rivals. So we did something in the process. So I can assure our supporters, Lynch is there. Other players, bo Aija, bo General, bo Tom, bo Gift, ha kire tsa bone di fela, we will acknowledge them motlapeng ya rona. They will have something to do in this team.
Gumbas re go eletsa masego le matlhogonolo ntse ke utlwa o bua ka Tumelo Taunyana, motshwarini wa maloba wa development asthopa sa Bidvest Wits. Ke batshameki ba itseng gore a o bua ka Wits University, o bua ka Bidvest Wits, o bua ka Bramfontein, o bua ka eng go diragalang Tume le ka bana la Books Africa Borwa. Tle ke utlwa batho ba bua gore a re bua ka di Rio Olympics, go tla bua ka Itumeleng Khune, mme ba lebala le process ya gore Mbulelo gane Africa Borwa e qualify for the second time for the Olympics. Mbulelo as part of the process a thusa Africa Borwa go metshameko ya Africa Cup of Nation makawana ba ka fata se gadingwa ga dile masoma be le under 23 Books ne le the third choice goalkeeper, me nna re go tsewa Itumeleng Khune na feletsa a dropiwa Jody February o ne le number 1 na maemong a bobedi ga re le ba le re station sa lwa gore a khaivile ne ke re ke nopole ke goge fela re kgone gore ba retsi ba go pole kolapeng. Ke le bogile thata Gumbas ke go eletsa masego le matlhogonolo ka la botlhano ga o tsena ka ditjobotla wa go feletsa olwa le setlhopha sa Rovers ba e leng gore ke tsaya gore le bone ga ba tle go latlhegela kgatlhang le wena ka gore o kgonne go ka fenya ga ne ba go etetse mo lapeng.
A re na choice, tshwanetse re go baja, we've lost 6 points, so these boys they must just go for recovery session ka moso and prepare for war ka Friday, because I think ka laboraro gape we have another outstanding game, so program e tight. But Lynch will be head coach one day.
Ke mo katisi wa stopa sa FC Maberete di tiro moreo mora gore Berete o la ba latlhegelwe ka Berete ba tlhegelwe ka nne go lefela kgatlhanong le setheo sa Bokone Bophirima. Ke a bona fa le season journalist tsa le gone offense le tlape a tle go netefatsa gore we capture the moments for the memories and the archives. Ke dirile go lekane, ke leboge thata ba ne ba mpotapotile, ke leboge Mr. O yone a go tlisa motshameko wa kgamalo ka tlhamalo tota o ra o tse ke padisa. Ke leboge ba ne ba dira le rona fa Sello Mokonopi, Bishop Makhubu, Thaba Mosiapoa, Ben Press, Rao Baka Siritsane, Vanessa Mlate, Tshegofatso Mothupi, mme tota la ka nte ba ka tselentsinyang ke ene ke ya go tswalelang ka ene ka gore moja morago o tla e feleletsa ko lapeng. Ba bane ba re thusa go kgabaganya kwa Galleria Arcade le ka Fastone sa Bokone Bophirima. Ke leboge thata motshameko wa station Karabo Kgokong, motlhankela Khutama ga mogolo. Ke leboge thata gore le onte ba mo matlhong wa ntha re tla fa. Ke leboge Jamie wa Northwest University FM 105.5. Ke leboge thata re di atana level le baretsi botlhe ba tsena ka bona ka retsa 96.7 le 105.5. Mme ke tswala ke the biggest of them all, Jerry Masilela, Mr. Cool, Jerry O, Mr. Cool ga tle ke motlhalose. Ke leboge thata ka gokaganya le go ntefatsa gore baretsi ba station sa lwago ne ba ipotsa gore a se ga se kitla setlhaga mo televisioneng. Television le one ya tla o sa tshwenyega, Maikeng FM 96.7 kae kapa kae leng kapa leng re tsamaya le wena. It's all a dream.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokelo, Salwago.